Blog Talk Radio.
Tout le monde, je suis Timothy Zamatkura Dita Huka, et vous direz Washington DC. Sur le Kogata, nous, ni Tariki Ambere, Zoukis Kwakane, Nakarombe de Makunye Nakabiri, mais comment on a fait un d'aïe, à Motigan de Yeni, qui a autour de Kungana Sangerangendo, comrade Ali Abdul Kalim, ou la comrade Fimatina Mushovara, Bagaruka Uriogata, nous, à Honine. Tuwana mochigandiri jenichi. Ikabine seko njila kuwana nangwe kuwe mguru uva ni minumjaga chino uga kumeye. Shimi la banyar Gwanda hili jano hili. Chane chane. Amare mojigo churu Gwanda hunda kufuga nivo vila goye kujilangu. Vigara gaze basima njireku. Barikuru hande lguiza lgui. Gwime ndura matukwara basichi uro nyar Gwanda. Nibiyansi chane watoza kumutima. Hariku za sanga gatiko njine kurundi hirande. Kafuzi ya bahanda bati. Rwanda National Congress yarashize iri marembera harya umuntu uri marembera bamuvuga bati wagutariho bakakuganira bati icyo nicyo ngira ngo mujye mutekerezaho buri gihe iyo mubona ibitwandikwaho n'ibituvugwaho ni gute waba wandikwaho waba uganirwaho kandi udahari ni gute waba ukorwa ibiganiro waba waragizwe debate kandi uri mu marembera icyo nicyo ngira ngo musigane kuri mugoroba mu cyano cyacu mugoroba kuko urubyiruko nibo mizo y'abanyarwanda nibo bazaza n'imindura matwara twe turi umusembo dukunda kuvuga ati twe turi hanze intumbero yacu nuko twe dusibura abanyarwanda bakumva yuko bakwiye kwibohora kandi iyi myaka tumaze 11 navuga yuko umusaruro wacu urivugira kereka babandi badashaka kubyemera kereka babandi nyine baravuga bati ntacyo twashima mundi wanabategura uyu munsi ndabereka uburyo leta y'agatsiko irimo gutsindwa mubanye n'amahanga twe tubushwanye n'amahanga baravuga ngo bagiye kwataka ihuro nyarwanda bagiye gusebya ihuro nyarwanda bikarangira basebya abarundi basebya president Neva bamutuka batuka abarundi ndibaza n'abarundi bakunda radita ahuka kuri mugoroba cyangwa badakunda ihuro nyarwanda ndizera ko aricyo muzagukora kuri mugoroba hari ikiganiro cyaciye kuri radio ya leta y'u Rwanda radio ya diaspora iterwa inkunga na leta y'u Rwanda ivugiraho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ivugiraho ba ambasaderi ivugiraho abadepite ivugiraho abarepresentants bose b'u Rwanda iyo radio yashingiwe na Leta Zunze Amerika muri iyi minsi ishize bageze gukora ikiganiro bagira ngo bajore ihuriro nyarwanda ariko birangira ahubwo barimo gutuka Uburundi bavuga ngo ubutegetsi bw'u Burundi bushingiye ku moko ngo hari gahunda yo kwica abatutsi buriya butegetsi bwa Neva ngo burajonjora ngo biciye abantu cyangwa abantu baheze mu makambi ugasanga noneho icyari kigambiriye rero gusebya ihuriro nyarwanda birangiye bagaragaje ko ari mushwanye n'amahanga turaza kubyinjiramo birambuye nabonye ko M23 mu kanya kashize yatangaje yuko ngo yagarutse imirwano bitewe n'iki ese no kubera inama ya programu ese hari indi mpamvu iri inyuma yinshi inyuma ihagarikwa ry'imirwano turaza kubera mu kanya ku buryo burambuye turaza kurebana none umugabo twatabarije umugabo ukundwa n'abanyarwanda yagizwe umwere mwabonye ukuntu abantu bari bategereje kuri urukiko ko Gerard Rurayi neza asohoka byari byishimo hari uwambaje ati ariko kubera icyo bakora manifestation y'ibyishimo ariko mu gihe yarengwaga babizi batigeze bagerageza guhaguruka ngo bigaragambye Gerard Rurayi neza rero yari akatiwe igihano cya burundu bamurega ibyaha by'ibitekerekano ko ngo yakoze jenoside yahishe imirambo muri iriya universite cyangwa biriya bitaro byose ura rukiko rwambukiranye imipaka cyangwa rwo ruhande ibyaha byambukiranye imipaka ku nshuro ya mbere nabonye rwose uriya muhima aciriye porosesi bagira urubanza akamukata imyaka 25 agira Gerard Rurayi neza umwere nabishimye rwose nabikunze ko tubizi ko arengana ariko abanyarwanda ni somo kibavanamo tubaza kubireba igifaransa kiragarutse kubera inyungu nyine ubu bagiye kwisha igifaransa abafaransa batanga akayabo nanone programme zo kwisha igifaransa kigiye kuza ngo bagiye kwisha abanyarwanda programme akcelerere rwose ku buryo mu myaka 4 abarimu bazabishyira igifaransa amashuri y'u Rwanda bazaba ari benshi uribaza uti sune kirukanwe ku iyi mpamvu harya ubungubu ubu ucururimi kubera ko udafitanye umubano mwiza n'abantu bavuga urwo rurimi wa mugana ko abantu bavuga ati stupid ababwira ati muri inzizi wa mugana muri iyi myaka yose ishize igifaransa cyabaye ururimi rw'interahamwe uyu munsi bitewe n'indonke murimo muragarura abanyarwanda bati ururimi rw'igifaransa n'ururimi rwiza tugomba kurwisha abana bacu bakarumenya ururimi ruzadufasha muri development mu butunzi mu guhahira n'ibindi bihugu mu myaka yashize rwa rurimi rw'inkozi z'ibibi rurimi ngo bakoze genocide rwari rurimi rw'interahamwe ubwo murumva abanyarwanda ubutegetsi dufite I Kigali ukuntu babyinisha muzungu ngo ndizera ko batazaba ngo ndatukanye ko bavuze akariho ibi byose tuzaza kubera kuri mugoroba mwese kandi mwawe ikaze ndumva ntacyo nibagiwe kumwatubwira niba namwe mfite ibitekerezo bitandukanye ku ruhande rwanyu mukabitwoza tukaza kubigana muri mugoroba mu kiganiro cyacu komerede epimake na mushobora kanguhereho usuhuza abakunzi baradita kuri mugoroba nizera yuko mwagize icyumweru cyiza kandi nkwifuriza na weekend nziza ikaze mu kiganiro cy'aradita komerede epimake
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro cyacu igihe ni iki ngasuhuza mugenzi wanjye Adi Abdelkarim tukunze kugihuriramo ngasuhuza abadukurikiye bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye ku mugambi wo kutabara abanyarwanda tukavanaho kari agatsiko kabazambije nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane komerede Epimaki nta mushobora komerede Ali Abdelkarim salamu alaikum
alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu komerede Serge Ramadhani Mubaraka twatangiye igisibo kuva uyu munsi ubu turatangira igisibo kuzageza Imana n'ibitunyuzamo neza tariki ya mbere y'ukwa gatanu so ndashaka ngo mbere na mbere Serge ntangire nifuriza abayisilamu bose abanyarwanda b'abayisilamu bose aho bari igisibo cyiza mu gisibo nibwo twebwe twemera yuko Imana iba turi bugufi biri bugufi y'isi y'abantu nibwo rero buri muntu agomba kwitonda ugomba kwitwararika ugomba kugira imbabazi ugomba kugira imbaraga zifasha bagenzi bawe zumvikana zikora ibiki mbese nkanjye rero mu ihuriro rero urumva yuko nkurikije indangagaciro z'ihuriro ndumva muri uku kwezi ari ukwezi kabisa rwo kugaragaza indangagaciro z'ihuriro nyazo kandi ntagagaciro twifuriza abanyarwanda so nifurije abayisilamu bose b'abanyarwanda ramadhani nziza ramadhani karim nkifuriza abayisilamu bose ku isi yose ramadhani nziza Serge ubwo namwe mwese abakristu nzi ko namwe mwari mu gisibo cyanyu kiri bugufi kurangira mu byumweru bibirubanza aribwo hazaba ari pasika ubwo turabajoyininze rero murumva tubaye tugiye gusiba hamwe ariko turabashimira basibaga tunizera yuko bazarangiza igisibo cyabo neza abakristu tukatugumizamo cyacu nkaba mbona y'umwanya rero kugira ngo ngushimire kubateguye kino kiganiro nshimire na komerede Epimake kuba nawe yaje nk'uko asanzwe aza muri kiganiro cyacu cyaraditahuka cy'igihe n'iki nkashimira abagikurikira n'abaduha feedback nziza n'izindi ziba zidukebura ndabashimira cyane bajye bakomereza aho ngaho turi abantu hari igihe dushobora kuba hari ibintu tuba tutavuze neza iyo mudukebuye rero bituma natwe twiyungura gukora research bikatwongera no kuba tuvuga ibintu koko bidashimisha gusa ariko by'ingirakamaro ku banyarwanda bose Serge turajya mu kwezi kw'icyunamo mu cyumweru gitaha tuzagaruka kuri radio icyunamo cyaratangiye kuko itariki ndwi ni kuwa kane ubwo nabwo ndashaka mu munsi uyu mwanya nifurize abanyarwanda bose kwihangana ariko noneho by'akarusho bakamenya yuko amahano yagwiriye u Rwanda yagwiriye abanyarwanda bose abacikacumu n'abanyarwanda n'abavandimwe bacu ni bagenzi bacu kandi n'abandi banyarwanda babiguyemo cyane cyane b'inzirakarengane bose tugomba gufatana mu mugongo tugakora uko dushoboye tukareba ngo muri iki cyunamo turubahanye dufatanye mu mugongo turoheranye mbese buri umwe yegereye impfubyi iza buri gice cyose hanyuma koranya igihango cyo kuvuga ngo ntibizongere ariko ntibizongere atari mu magambo ari mu ngero mu bikorwa no mu mvugo. Serije ndumva ubwo wenda turi bugira ikiganiro cyiza cyo nifuza kandi nkuko mbivuze nongera kwifuriza abantu abayisilamu Ramadhani nziza abakristo barimo gusiba nizera yuko nabo bari bugumize kugira igisibo cyabo neza sigaje ibyumweru 2 nabivuze hanyuma n'icyunamo tukakijyamo neza koroherana dushyira hamwe dufatana mugongo kuko amahano yaguye buri munyarwanda ugize ibyago twese tuba tubigize ndumva ariyo ariwo ideologie y'ihuriro nyarwanda kandi ubwo ngubwo nkatumira natwe ko tuzibukira hamwe y'abanyarwanda bose itariki 9 z'ukwa 4 mu rwego rwa collective memory. Urakoze cyane Serge ubwo tugira ikiganiro cyiza murakoze.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim reka rero dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nongera nyine kwifuriza abantu kwezi gushya guhere kuno ndabona mubyandikira kuri WhatsApp buti bwana ndayizeye kwezi gushya guhere nibyo namwe kubifuriza. Insanganyamatsiko yacu rero yubakiye ku bushwanye n'amahanga. Reka dutangire kuri ingingo ya mbere. Navugaga ko mu bushwanye n'amahanga badereka maze nshimire Dr. Tere Mutabazi ku kiganiro twagiranye abenshi muri iyi minsi nicyo cyatambutse nyine kuri programme za Ditavuka. Mfite komantere nyinshi nagiye nakira bavuga bati ni byiza guhora musobanura kuko hari byinshi wenda tuba tutarumvise ku ikubitiro tugenda twumva amagingo aya kandi koko iyo niyo gahunda y'ihuriro gusobanura bizahoraho kandi tuzakomeza tubigarukaho ntihagire uzarambirwa rero ngo tuki dusobanura cyane tugomba gusobanura kuko birakenewe kugira ngo ntihagire umunyarwanda avuga ati sinabashe kubona ibisobanuro bihagije. Dr. Tere Mutabazi kuri mugoroba ndagushimiye kuko mfite feedback zitandukanye z'abantu yaba abakorege mwakoranye abo mwiganye bambwira bati suza umusangira ngendo Dr. Tere Mutabazi. Navugaga rero ku nsanganyamatsiko y'uyu mugoroba ndagira ngo turi mu bushwanye n'amahanga ushobora kuvuga ngo ugiye gusebya ihuriro nyarwanda bikarangira ari wowe wisebeje ukavuga uti ngiye gutuka ihuriro ngiye kuryangisha abanyarwanda abanyamahanga bikarangira wa mugambi mubisha wawe wigaragaje. Ibi kandi uzabisanga mu bamotsi b'i Kigali uzanabisanga mu bitwa ko ari muri opposition no hanze. Ibyo sibanga ibyo mwumva cyangwa mubona buri munsi nibyo hari uvuga ngo ariko kubera icyo abantu bitwa ko ari opposition babasebya mufiki mujye mushoza namwe murebe mwihitiremo ko ntabwo muri abana nkiri munambwira ati hari abantu bari muri opposition basebya babahora iki babangira iki. Ibyo rwose ni uburenganzira bwabo ariko abanyarwanda bajye bashoza bahitemo ukuri iby'ukuri babigumane wa mugani bidafite akamaro bajugunye ntabwo ari ngiye kubabwira ngo uyu nguyu mu mukunde uyu mu mwanga iyo mirongo ntabwo tujya tuyigendera mu banyarwanda kandi ntabwo ari na politike yacu. Ndagira ngo twibande wenda kuri politike y'ubushwanye n'amahanga nk'uko byakozwe leta y'u Rwanda ejo bundi aho bakoze ikiganiro bagira ngo bajore ihuriro nyarwanda bavuga ngo kuki ihuriro nyarwanda ryaba ryarandikiye ngo Evariste Ndayishimiye cyangwa ngo ryarandikiye ngo nitaba ibiganiro ngo uriya mugabo w'u Burundi uyoboye Burundi nawe nta shinga nta hagaze igihugu cy'u Burundi cyokamwe n'amoko igihugu cy'u Burundi bafite politike yo gutsemba abatutsi perezida Neva nta bwenge agira ni umuntu uhagaze w'igishushungwe cyangwa udafite gutekereza urabireba ukavuga uti reka mpozinge mbanze ndebe topika y'ikiganiro ndebe insanganyamatsiko y'ikiganiro none ndebe abatumirwa bakora ikiganiro nka kiriya afata kiriya kiganiro ntabwo cyari live kiriya kiganiro ntabwo cyari live ahubwo cyari pre-recording nkurikije uko nayibonye emisiyo nk'iriya ubundi wari ukwiye tunayinyuma ukayivanaho kugira ngo idatere ibibazo muri diplomasi wari ukwiye kuyivanaho kugira ngo idatere umwiryane mu bubanyi n'amahanga ariko bitewe n'uko bariya abantu b'i Kigali tuvuga yuko bakwiye gusezererwa bakavaho barananiwe ntibakimenye icyiza n'ikibi emisiyo nk'iriya itriginga umubano mubi hagati y'ibihugu de wose ikagira neza abenshi banyandikiye bambwira bati uwo ni inkozi y'ikibihugu ntimumuhe agaciro ariko reka tubiganire kuko biteye impungenge ku banyarwanda. Hari ibintu bimwe tugomba kujya tuvuga kuko bigomba kuvugwaho kugira ngo abanyarwanda bamenye uko ibintu biba bikora kuruta ngo tubyihorere tubigire icyo tubivugaho ariko reka tubivuge mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Emisiyo yabo yari gusebya Rwanda National Congress ariko birangira umugani bata kinga insisiyo z'Uburundi umukuru w'igihugu cy'Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye watowe ejo bundi baravuga ngo ntabwo yakwitwaza yuko amaze iriya myaka nk'ibiri ayoboye Burundi ngo kuko ngo yabaye umusirikare mutoya agenda akuriramo ideoloji weza nguni bafite mu Burundi nyine nawe ngo arayizi imyaka ngo 18 bavuga ngo hari ibibazo byinshi mu Burundi ngo bagiye babigira mu ruhare n'izimye magambo wenda icyo nagira ngo numvikanishe kugira ngo abantu babanze bamenye bati ibyo uvuga ni ibiki nuko iriya radio ni ya leta y'u Rwanda iriya radio ni ya diaspora ariko ikorera mu ntara ya gatandatu bivuze yuko editorial ni iriya radio leta y'u Rwanda n'ishyigikiye irayandorosa abantu batanga imigano kuri iriya radio ni abayobozi b'u Rwanda usibye Kagame turatanga ikiganiro ariko dufite abaminisitiri dufite abadepite dufite abambasaderi bivuze yuko rero iriya ni imwe muri radio y'u Rwanda ikorera mu buhungi ikorera muri diaspora ni iya Kigali abayivugiraho ibyo bavuga bigomba gufatwa mwihame ko ari umurongo wa leta kandi mu gihe kuvuga ikindi gihugu ugomba guca ari mukayunguruza ukamenya ibyo uvuga aha ndagira ngo dushimangire matirike dufite mwihura turavuga tuti ntituye twinjira mu bintu bireba za leta z'ibindi bihugu dushobora kuvuga ibyo tugomba kuvuga tukagira limite ariko ntabwo twinjira muri administration y'ibindi bihugu ngo tujye kujora uko ibihugu bikora diplomasi yabyo ariko biteye isoni ariko njyewe biranshimishije kuri mugoroba ko tubiganira tugaragaza uko ubushwanye n'amahanga buteye aho mushobora gufata umukuru w'igihugu watuye n'abarundi b'abahutu n'abatutsi abaheza nguni b'i Kigali babudeho tukagira neza bakamwita umuheza nguni bakavuga yuko ari gahunda yo kwica abatutsi cyangwa yo guheza abatutsi bakavuga yuko igihugu cy'Urundi kiri muri bankruptcy nawe adashinga ari ikiburabwenge kwibaza uti Kagame ni ugira ngo abantu ngo yaciye umurongo utukura ngo ni closing arayine bizaba bikurangiranye ariko uriya ni umurongo utukura wo kwinjira mu buzima bw'ikindi gihugu witwa uri kujya gusebya ihuriro bikarangira wimennye inda hari akawudiyo gatoya ngo twifashishe kuko ntabwo najya gukora gushyiraho ibintu byose kuko ni nonsense ariko iby'ingenzi ndagira ngo tubiganire gato reka twifashishe kandi akawudiyo gato kugira ngo byumvikane neza twe twabiganiraho mumbwire niba ari njye wibeshya cyangwa mumbwire niba iriya leta y'u Rwanda igeze ikoresha abantu nka ba Deus Kagira neza batuka insisiyo z'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi reka twumve aka gace mbere y'uko dukomeza tubiganiraho
mu magambo arambuye Third Lieutenant Deus
murakoze umutwe wa RNC ndawuzi kuko bigeze kuntumaho ngo mbasange ariko ngasanga nta mpamvu kuko iyo ugiye gushinga urugamba ugira impamvu ntabwo ari uko natungana na Tom Ndahiro ngo mpite mpaguruka ngo ngiye kugaba igitero ku Rwanda hari ibintu by'abantu babiri bashobora gupfa ariko ntabwo igihugu cyose kigomba kubiryoza no nkavuga nti ibyo RNC mutuzaniye ni ibiki ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi z'ubwoko bw'abatutsi 281 bamaze imyaka irenga 18 bari muri izo nkambi badashobora gutaha iwabo n'abarundi b'abahutu cyane cyane bo mu ishyaka rya CNDD-FDD batashobora kubemerera ko bongera gusubira mu byaho ndetse hari n'igihe byabaye gaterera nzamba haza kuzaho itsinda ry'abantu basabye bati aba bantu tubashakira ahandi hantu baba tubashakira ibigwate n'ibiraje mu Kirundi ariko noneho batangire kubaho bundi bushya none kujya kwifunga uwo byananiye kuki batanye bakajya ku muntu nawe uri gita kuko iyo naniye kuyobora igihugu ntitwitwaze ngo yatowe ejo bundi mu kwezi kwa gatanu mu 2020 uriya Evariste Ndayishimiye ariko yagiye kuba general ari uko yahereye ku mukuru tu akazamuka akaba general ubwo yari mu buyobozi ntavugire ngo ntabwo ibyo bibaza bizi nta nubwo abishoboye haru biragaragaza ko afite intege nke cyangwa se ubwenge buke budatuma ashobora gukemura ikibazo cy'abarundi muri rusange ngo atangire kubaka igihugu cy'abarundi kugera ku isunga ufite nawe intumbero yaheze nabwo n'ubuyobe hakayuhumbi bibiri kugeza ibihumbi bibiri na gatatu u Rwanda rwigeze kunyura mu kintu kimeze nka serwakira abantu barahunga ariko isubiye inyuma gasesengura usanga mu babigezemo uruhare kugira ngo abantu batigite biruke bashwiragire ndetse bitere n'uburakari ku buryo umuntu ashaka gutaha akoresheje uruhembe rw'umuheto cyangwa imbunda ziremereye bajyaga batwigisha mu gisirikare hari ibyo bita kurema akavuyo none iyo nduru igatuma abantu baraka abatabizi bakoyeberamo igihugu kigacura imiborobo ubutegetsi bugahirikwa kandi wagomba kubuyobora ariwe urimo kubiyobya n'ikigaragara ni uko abo twahunganye muri imyaka ibihumbi bibiri abenshi twasanze icyabiteraga kigaragara kandi twese turataha ngo turubake u Rwanda abandi bafashe igihugu kizabukuru ariko bararuhutse barakama izo batunze burya ngo ibisa birasabirana bibutse kujya i Burundi kuko i Burundi ni indiri ya FDR abahutajwe amashyamba ya Congo bibereye Bujumbura mu gisirikare nanone kandi i Burundi ni ikinyabumwe cy'ifatizo cy'ivangura ry'uko rishaka gucupiza no kurimbura ubwoko bw'abatutsi ku isi y'i Burundi ndavuga ngo bagende bambwirire izo nkozi z'ibibi ntagire zigatemura insina z'izo mpabe kuriya Padiri Manase ntagire n'umuntu umuhana umubwire bari abantu bahejeje abarundi 281 mu nkambi batazi n'igihe bazaviramo kugeza igihe bakamaze imyaka irenga 18 none abo bantu igihugu kirimo cyahombye niko nacyita bankrupt cyarahombye kubera ko abayobozi bahereye kera bayobya abaturage kandi bashyigikiye ivangura ry'uko kumugaragaro hari igitabo cyasohotse cyanditswe na koloneli Rwasa Zakaria wanditse ngo genocide des Tutsi au Burundi par une pseudo démocratie Hutu yacyanditse muri uyu mwaka kiragurwa kuri Amazon kiraboneka we yerekana abo bagizi ba nabi badasiba gucupiza no kwica abo batutsi ntabwo icyo gihugu nacyo cyahombye buheriheri kuko nta hantu tugaragarizwa ko kizazanzamuka kitarangije gukemura ikibazo cy'abarundi bose ntabwo cyaba akarorero kuri iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko mu mateka n'imigani ya Kinyarwanda nagiye nsanga umuntu wese urwanira ikibi se ikibi rusopanya asaza nabi apfa nabi n'abariye rero bahetswe na ziriya mpyisi z'i Burundi zabujije abantu amahwemo zikababuza igihugu cyabo bazageraho babatikure nta kuntu abantu babuze igihugu cyabo amahoro babizi kandi babishaka imyaka ikaba irenga 18 nta n'igihe tubona kizarangirira bashobora guheka abandi nabo kandi nabo bahora mu mirwano babuza abantu umutuzo wo gutunganirwa ubwo rero nabo ntibizabatangaza mubonye abonetse Rutaraka akamutekura yibwira ko amuhetse mukunzi azamutika
murakoze cyane namwe retired lieutenant
impyisi z'i Burundi nta nubwo bakiri abantu abarundi muri impyisi ngo rero retired lieutenant tukagira neza arabagereranya ko muri impyisi impyisi mahuma rwose harya ubu twavuga ko iyo ari diplomasi kuri radiyo ya leta y'u Rwanda harya ko bari baje gusebya ihuriro bikarangira basebya abarundi basebya ubuyobozi bw'u Burundi ndagira ngo kino tukiganiremo ariko mu yandi magambo hano abagiye babinywa mbwe bati uyu mugabo yivugiye ko yahunze mwaka w'ibihumbi bibiri kugera mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yari muri FPR Inkotanyi niwe yakorera grade rya liyetina aza guhunga mwaka w'ibihumbi bibiri avuga ko yahungutse mu mwaka wa 2023 avuga ko bamwe ngo baba baragiye muri retirement mu kiruhuko cy'izabukuru barimo babayeho neza sinzi wenda niba arahungiye mu Buraya mu Bubiligi cyangwa he ariko nzi neza yuko ari wakunda kuba ari kuba ufite amakuru n'ubu mu munanyarikira ati yakoze sisteme ya voda voda niko barimo kunyandikira kano kanya yabaye rero mu muzamashyaka cyangwa mu hari ikintu cyitwaga igihango umuntu ari kuguriza bukaraba igihango cyarimo imiryango igeze kuri itatu niba ntibeshye igihango harimo abahoze muri FPR harimo abahoze muri FPR Rwanda Patriotic Front ndetse n'abarwanyi ba Force Democratique de Liberation du Rwanda FDR umva abahoze muri FPR abari muri abahoze muri FPR abahoze FDR Force Democratique de Liberation du Rwanda hakazamo n'ikitwa Alliance pour la Naissance de la Nation Arena hamwe n'umutwe wa Monarchie Nation Imbaga nyabutatu nyarwanda murumva ari imiryango igera kuri ine abahoze muri FPR muri FDR muri Alliance pour la Naissance de la Nation Imbaga hamwe n'abashaka Monarchie bari bumbiye hamwe arabyivugira ati twari dufite intumbero yo gukuraho ubutegetsi dukoresheje imbaraga arabyivugira byose ubundi ati ubwo bugere ndende nababwira mu ncamake ati yahunze Kayumba na Karegeya Kayumba na Karegeya mu mwaka wa 2023 bari bakiri mu Rwanda niba yatawe mu mwaka wa 2023 bakiri mu Rwanda yahungaga iki kandi bari bahari bya binyoma byabo ikindi nanone amakuru dufite yuzuye mwimerere nuko yari umukozi wa Kigali no mu Buhungiro muri aya mashyaka yarabanekaga abavangavanga ari kuri perolo y'u Rwanda yishyurwa na Leta y'u Rwanda n'abandi nkaba nashamaje n'abandi nk'uko uyu munsi biharerega dufite abantu bahembwa Leta y'u Rwanda swagize bari muri opozisiyo babandi bwo batukana bagira bate mwe mukabaza mutari ko abantu muri opozisiyo bimeze bite kandi bari kuri peyroro bahembwa Leta y'u Rwanda ni kimwe n'aba baga rero ba Deus ikagira neza komandari Ali Abdulkarim ubanye n'amahanga tubukomeyeho tuvuga yuko tuzabushyira mu nzira nziza kandi tukavanaho ibintu by'umwiryane Leta y'agatsiko yatetse abanyarwanda ingingo y'ubanye n'amahanga ni ikintu gikomeye cyane ibi bintu bivuze iki ku buswanye n'amahanga baratera u Rwanda ariko kwibasira leadership y'u Burundi ukageza ubwo bita impyisi ukavuga yuko umukuru w'igihugu ari ikiburabwenge ukavuga yuko badashinga ko abarundi bubakiye kuri politiki y'irondabwoko yo kwica ubwoko bumwe ibi bintu ntabwo bikwiye kwihanganirwa bikwiye kwamaganwa kandi Deus Kanyereza akaba yakurikiranwa komandari ya Abdulkarim
Serije urakoze cyane birababaje ku discussing umuntu nk'uyu nguyu na bagenzi ba Tom Ndahiro n'abo bantu numvise bavuze ngo ni radio ni program y'iki One Nation ibintu nk'ibyo ngiye
One Nation Radio ya diaspora ya Leta y'u Rwanda
mu by'ukuri tuzi ko diaspora ari intore tujye tubivuga neza nta diaspora ihari serije kuri diaspora bivuze iki mbese ubundi muri diaspora ntago bakabaye habamo abantu baza bakavuga batyo kuko diaspora ikiberaho ni uguhuza ibintu bibatwara mu gihugu cyanyu ariko diaspora y'u Rwanda igaragaza abanyarwanda ubwacu ikibazo dufite serije nge burigenza nkavuga hano burigendaza nkayo babwira ikibazo ntago ari Kagame ikibazo ntwibwe abanyarwanda serije n'abanyarwanda badukurikiye urabizi yuko impamvu twavuze tutarakora ibindi bya byo byose icyo tubanza gushyira imbere icyo tubanza gukora ni uguharanira ubumwe bw'abanyarwanda umwe bw'abanyarwanda buvuze iki ntabwo buvuze abantu gushyira hamwe for the sake yo gushyira hamwe oya burarenga ibyo ngibyo uvuga yuko buri munyarwanda agomba kubaha mugenzi we akamuha kuvuga uko atekereza ibintu nta gasuzuguro nta gutukana nta gusebanya ntaki aba rero ibyo bakora ntago bo barimo kuvuga ngo baravuga barazana ibitekerezo byabo ubwo barazana ibitutsi barazana gusebanya barazana kugira ariko ni mu gihe n'umwera ubavuye bukuru Serije uribuka Kagame mu 2015 uko yavuze perezida w'u Burundi nyakwigendera president Nkurunziza uri bukujya muvugaga yari imbere ya Unity Club nibyo barimo uribuka uko Rwanda rwakoze uko rushoboye ngo rugaragariza amahanga yuko i Burundi harimo kuba genocide ngo barimo ukora abatutsi genocide uyu mugabo Deusi nibyo arimo kuvuga ikimenyesha iracyari gahunda yabo gusa nuko amahanga yabyamaganye uribuka yuko agakiko Karoni kagiyeyo kakibuhurira na Nkurunziza akabereka nyina akabereka umuganga we akabereka abandi mbese abantu bamwegereye cyane babatutsi akavuga ati si nakwica nk'abatutsi kandi mama ari umututsi umuganga doctor wanjye personal doctor wanjye ni umututsi abandi inda ushinzwe ubuzima bwanjye undinda ni umututsi n'abandi abereka n'abandi ntago bagarukiye ngo kwa Nkurunziza bagiye muri guhura na parliament urabyibuka barabigaje byari kumugaraga babereka bati kabisa ibyo bintu nta bihari babatwara mu bantu basanzwe bavayo bavuze bati biriya bintu nabyo ikinyoma bagikubitira ahagaragara kabisa kirarangira kuva icyo gihe ya mashagaga ya Kagame yose kubyerekeye Burundi abararangiye asigaza none wakwiriye kujya guterayo ibitero shuma no kugira ibyo akora nibwo batangiraga na Red Tabara n'ibiki byose nawe ndimo kuvuga bino bintu kugira ngo abantu barebe
rimwe rudukikije muri Burundi serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga ariko biturutse kuki mateka yenda gusa na hano ubuyobozi bwaberaho kwirwa gwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungirana aho yifungiranye nta uzaho aba nta umuvugisha ayo barataba bagapfa buri munsi bakirwa bakurura imirambo ku street ibyo Afurika isanzwe ikosero abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho iyo nayo ngo ni diplomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore arangiza ukajya kubihindura politiki y'inyabagi bisaba avuga ko uteye mu Burundi ibibazo nk'ibyo yaturutse n'undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera mu mafuti yawe niyo byaba ari ahandi bituruka biriya byo mu baturanyi hano i Burundi n'uwavuga ngo ni u Rwanda rubitera Rwanda wajya kubitera umuntu w'umugome mu Rwanda wifurize n'aba Barundi agomba kuba yarahereye ububi bw'Abarundi yahereye ku bayobozi babi b'i Burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu bwabo ari bakwiye kuba barize isomo byabaye hano bamwe bagezemo n'uruhare mu batemye abantu harimo abantu bavuye hakurya y'umupaka
Comrade Ali Abdulkarim wari ubikomeje avuga uti umwe ruturutse bukuru bukeba bakwiriye hose
abusolutely
Lieutenant Deus Kagiraneza aratera mu kirenge cya Kagame niwo muco niyo mpamvu iyi gahunda ni gahunda ya Leta y'u Rwanda ni gahunda y'abadestabilizaga Burundi bagira ngo basenyera nteko cyangwa basenyera leta kuko urumva binavuga nibyo Kagame yavuze nibyo tuzi bituruka muri intelligence y'u Rwanda yo gukomeza basenya ubumwe bw'abarundi mwakomeza ningukeye mu jambo kugira ngo bijye kuri record
oya urakoze cyane Serge kuba wibukije abantu ko abantu abanyarwanda n'abantu nk'abantu basanzwe abantu bari bagirwa cyane kuba rero nk'ibintu warabitse ukabizana ukabyerekana bigaragaza yuko uyu Deus byarimo kuvuga ari umurongo wa Leta y'u Rwanda. Ntabwo Leta y'u Rwanda irimo kuvuga kumvikana n'u Burundi kubera ubushaka kubishaka. Ni amahanga arimo kubategeka uti mwaratubeshye, twebwe turashaka ngo dukore n'u Burundi, turashaka ngo twongere tugire umubano nabo. N'ikimenyimenyi Serge, uribuka ejo bundi baje hano muri European Union, u Burundi babuhaye miliyoni zirenga 100 ngahe, u Rwanda babuha miliyoni 215 gusa, n'eshanu u Faransa bwazaye miliyoni 20 gusa, nibyo Kagame yatahanye nazo nk'icumi zasigaye mu ngendo z'indege nibitugabaho abagenzi be, ariko izi Burundi zose zagiye hariya. So ibyo avuga bya serumu rero byarafeyirinze, yakoze uko ashoboye kugira ngo ntibaha u Burundi imfashanyo babafatira ibyemezo bagira ibiki, ariko bya byemezo byose bari barafatiye babikuyeho, y'Amerika yabikuyeho, noneho n'amafaranga batangiye kuyabaha n'ama embassy menshi yari yarakinze. Ndizera yuko yasubiyeyo ataranasubirayo ari mu nzira zo gusubira ngo ajye i Burundi. So ibingibi byabaye ku Burundi, Burundi bugakora uko bushoboye bagira ngo ufite intege nkeya bugashobora kugaragaza yuko atari byo. Serije birantwara no kuri ibingibi byo gushaka ngo barasebya ihuriro. Gasturi kukuri gasta ubufite cause cyangwa impamvu nyayo, byanze bikunze nubwo anyura mu nzita nimezite biranga ukabinyuramo ugatsinduka gumuri ukuri. Umugani w'Abanyarwanda, ukuri guca muziko ntago gushye kuzagu. Ibyo turimo rero by'ukuri by'impamvu y'ukuri bizaguma ari byo. Bavuga ngo ibiki, bakwifuriza ihuriro ibiki, bagira ibiki, gasti ihuriro rizaba riri kukuri, rizaba rifite ingengabitekerezo nziza ishingiye kukuri cyangwa kuri principle mu Cyongereza, ishingiye ku bintu bihamye. Nubwo wagira iki, nubwo bazakora ibiki, bizanyuramo nk'uko babigerageje u Burundi. Burundi bugahaguruka, ubungubu bukaba bwatangiye gutera imbere cyane no kubasiga. Ntabwo Serge ari u Burundi gusa, mbabarire nashatse ngo mvuge kuri byinshi ngaragaze yuko ibyo barimo ari ubusa. Serge uzi uko u Rwanda rwavuze Congo, Kagame avuga Congo yuko ngo ibibazo ari ibyabo ngo baneze bakabyikorera n'ibiki. Ejo bundi mwabigarutsemo wowe na Bwana Baraka na François
wewe
yes mubigarukamo mubyibutsa ibyo bintu uko Kagame yavugaga. Nibwo abanye bw'amahanga abadafite, mbese wavuga ngo we kuri we yumva atita ku cyaba ku, mbese ukuntu abantu babona u Rwanda, kuko kuri ntakorera inyungu z'u Rwanda, akorera inyungu ze, akorera inyungu hariya, bakorera inyungu za Kagame n'umugore we n'umuryango we gusa n'abana be, ntabwo akorera inyungu z'u Rwanda. Kuko umuntu uzi gukorera inyungu z'u Rwanda, iyo ukorera urugo rwawe urarubanira, kuko iba haje amapfa ukamenya ngo uragira, iba hagize ikibi ukamenya ngo uratabarwa. Ariko umuntu wikorera ubwe ku giti cye kandi ubuzi ngo abaturanyi abanyafurika yarabataye, we afite abalobisi cyangwa abantu bishyura amafaranga bajya kumuvugira mu bazungu, aba yitwara nk'umuzungu cyangwa ubu ngubu akitwara nk'umwarabu, kuko yabonye yagiye Katari yumva yabaye nawe umwarabu nk'abakatari. Nicyo kibazo Serije dufite mu Rwanda, niyo diplomasi dufite y'u Rwanda. Noneho aba bamutsi rero babo bitwa abo badeusi nibo batuma Ndahiro, nibo ngo umugore ngo yitwa Chantal ngo nibiki, nuriya wakigize n'abandi bose bameze kuriya. Serije ntago abo bantu bose bashobora kundusha FPR original.
Ariko Ali, mbere yuko najya ho wenda ikibazo cy'amatsiko dewo tari kugira ko yahunze mu 2002 kugeza 2003 agahunga u Rwanda akajoinga imitwe, bagashinga imitwe yari ifite gahunda yo kuva n'ubutegetsi bwa Kigali bakoresheje intwaro yabyivugiye hanga aho ngo turi kumwe turagendana
yes serije nawe ndashaka ngushimire na comrade Etienne kuko mwaje gusobanura neza twibyo twavuze ku wa gatanu w'igishize yuko iryo nyarwanda icyo dushyize imbere n'uguhindura ikibazo cy'u Rwanda guhindura ibintu mu Rwanda binyuze mu mahoro mwarabishimangiye kandi iyo gahunda yihuri nk'aba rero baba baragiye bakumva ya mitekereze y'abanyarwanda benshi bafite ngo kugira ngo mukemure ibibazo ntabwo mwakwicara ngo muganire nk'uko abantu bicara on the table bakabikora nk'uko ubona abanyagitugu bose babikora ku isi bakumva yuko bagomba guhangana bakumva yuko ari ukujya mu masasi n'imbunda ntibatekereze ingaruka zabyo bumva yuko n'umuntu uwo ari we wese ariko ari bubigire ntabwo ariko bimeze Serge twarabigerageje muri FPR ariko ingaruka zabyo twarazibonye ntabwo twabonye icyo twashakaga icyo twaharaniye abantu bari mu FPR bitangiye abantu bapfiriye mu Kagera hariya ahandi hose Serge ntabwo twigeze tubibona twaba FPR n'abari mu gihugu abadafunze bariho inzogera abatariho inzogera babaye ibiragi uri buku kumuhuza yise uriya wari minister wa justice Karugarama urabyibukuntu yise kubukwe mu mikoro y'ubukwe bwa teta Rwigema uri buku Karugarama yise
yes ndabyibuka yise ariye yise gukira
mbarubukeye
oya ni nyuma y'iminsi sizikuna bise kuri anyway ndaza
ariko ibyo birakwereka ntabwo ari we wenyine kandi bariya ni abantu ba RPF banyabo ntabwo ari bo gusa Serge General Frank Rusagara ufunze kandi akaba ari mu zabukuru ze nziza n'umwe mu banditse constitution ya RPF Gerard Gahima wumva barimo kuvuga muri kiriya kiganiro cyabo n'umwe mu banditse constitution ya FPR nakubwira benshi cyane General Kayumba barimo kuvuga ibintu bikomeye cyane mu Kagera ibintu bikomeye cyane mu Kagera niwe wayoboye kosi cy'abana badisayidinze ngo bagomba ku withdrawinga abatwara Rwempasha abenshi bamwe bapfira mu nzira ariko ashoboye gukemura abato ari ukoma ari ubakomandinga barabagabanye uriya ibingira afungiye he muri Tanzania n'abandi so Serge ariko kumva nk'uwo muntu wakoze ako kazi baje bakubwiye ngo ntabwo yabihawe niwe yabihawe n'u Rwanda bakibagirwa ngo na Uganda abantu bavuye bari bafite imyanya ikomeye cyane iyo banagumayo bakaba no hejuru cyane kuko bagenzi babo bari hamwe nabo bagiye bararenze cyane ariko kuko batari abaganda ntabwo byashobokaga umuntu arize urabizi ngo arize yabayeho district administrator yatangiye ishuri rya kadamu muri Uganda rya NRM yakoze ibiki byose urabizi ububasha bw'uzi ibiki bwe aragenda arangiza intambara y'abacengezi abandi byabananiye abacengezi bageze Kigali hariya ariko uraje uti ntabwo nibyo yabonye ni igihugu cyabimuhaye no iyi mentalite irapfuye Serge ntabwo twavuga ngo ubungubu ibyo urimo gukora ubungubu ngo ni RNC yabiguhaye no urabi aninga you have earned it warabikoreye waritanze uritanga ntabwo ubungubu epima cy'amajoro ararakora ibiki waza ngo uvuge ngo RNC niyo yamuhaye ubukomiseri cyangwa niyo yamuhaye gukora ibingibi no yarabikoreye igihugu n'abantu so iyo umuntu astandinze aho tu akitanga agakora iyi mentere yo kuvuga ngo ni igihugu cyamuhaye cyangwa ni Kagame yamuhaye ibyo bintu biri fraud nibyo dushaka guhindura niyo myumvire isobanye niyo myumvire ikiri
imfura nkaba kamara komera gerari yitwa kubw'imana nyuma y'iminsi
exactly nyumvira umuntu uriya ni lawyer yabaye minister of justice muri Uganda yari afite ntuza ye
law firm ye ariko yagira hari ati bakamuhindura nyine ku bw'Imana nyine nyuma y'imisi can you imagine that kimbiranye rero nkanje umuzi ari inshuti ya data muzi nk'umuntu wishoboye gasese n'ibiki hanyuma nkabona nkabiri it doesn't make sense iyo rero abantu baje nk'abadeusi baje sinzi ibyabo we numvise benda kumera nkaho bari abantu barasanzwe mu Rwanda babacikacumu n'uriya mugore Chantari turababarira kubyo banyuzemo ntabwo byari byiza ariko ntibaze kuturusha FPR FPR turayizi uko yari imeze
ubwo ni inkotanyi yanavuze ati ibyo nitwigishijwe mu gisirikare kiriya kintu kiranakomeye ati batwishije guteza akavuyo wende pima cyaraza kubivugaho yaharayitinze ati icyo twize mu gisirikare kandi yize mu gisirikare cya RPA cya FPR inkotanyi guteza akavuyo ibintu bigacika bikadogera ubundi ukagera ku butegetsi izi
ntabwo wavuze ko akorera ntuza security zabo
kose n'uyu munsi regara cyane umukozi
mpamvu yaranekaga rero ako kavuye bakubwira nako kujya kuneka ugateza akavuyo n'ubu ngubu hanze muri diaspora nyuma bita diaspora n'ukugira ngo bateze akavuyo mu banyarwanda bari hanze bagume bazirikare
yakoze cya FPR yabaye muri desk ya Dani Munyuza avuga ati twize mu gisirikare guteza akavuyo
ariko serije ndashaka nkubaze igisirikare kiri professional nibyo bikwereka yuko FPR RPA itakiri igisirikare ubundi igisirikare kiri professional ntabwo gishobora gukora ibyo ngibyo ntabwo bibaho gikora igisirikare nyine cya nyacyo cyo kurinda ubusugire ariko kugira ngo ujye guteza akavuyo ntabwo bibamo now nsubiye rero kubyo wambajije Serge nta muntu nongere mbisubiremo nta muntu n'umwe n'igihugu umuyobozi n'umwe wo mu gihugu Afurika tudashobora kwegera ngo tumubwire yuko ashoboye yadusabira cyangwa yakora uko ashoboye agashyira wake tukabona yuko Kagame bamwumvisha ko kugira imishyikirano ari byiza kuri we ku Banyarwanda no mu karere kose kugira ngo ashobore kugira iyo mishyikirano aveho neza ntazaveho nk'uko bakampayero bavuyeho ntazaveho nk'uko Idamini yavuyeho ntazaveho nk'uko Gaddafi yavuyeho ntazaveho nk'uko Said Barre yavuyeho ntazaveho nk'uko Saddam yavuyeho aveho yumvikanye agiye iruhande ahumure twebwe ntituzamukora ibyo yakoze Habyarimana ngo tumurase numvise Tom ashaka kubyihakana na bariya bashaka kubyihakana ngo barashe indege Serge bagiye babeshya abandi twe twari nakubwiye ko twari muri FPR ibyabaye turabizi ababikoze turabazi ni uko bya bindi by'amategeko nk'amategeko nk'uko bavuga iyo amategeko abantu babishatse babikora uko babishaka hari igihe politiki ivuga iti mu bigenze mutya ariko igihe kiragera ukuri kukazaza ntabwo ari igitangaza rero ariko ababi uko tubizi niko bimeze ntawe tubisabira imbabazi kugira rero ngo bavuge ngo twagiye gusaba perezida w'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ngo yatubera umuhuza w'ibigani wo kuvugana wa opposition ngo ivugane n'u Rwanda hari impamvu twabikoraga icya mbere na mbere ni umuturanyi ni perezida w'igihugu cy'igituranyi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri Serge ejo bundi Ndayishimiye yahuye n'abanyangoma n'ubu arimo kugerageza guhura n'abarundi bose barimo kugenda bagahura nabo birimo kugenda bitungana so bafite experience ntabwo ari ibyo gusa abarundi bahuye na n'uriya wapfuye perezida ninde wapfuye wa wundi wavuye ninde
wavuga Buyoya
kandi uriya Ndayishimiye yari abirimo hagati
yaje umwana we passport diplomatique ejo bundi Brussels
yes ariko na Ndayishimiye yari abirimo hagati yari mvuze ukuntu yajyaga arusha ajya guhura n'abahura n'abantu agira n'iki so afite experience kubimusaba rero ntabwo ari twasabira imbabazi ntabwo ari ibintu byadutera n'isoni ni perezida ari muri East African Community ari muri African Union Burundi ni igihugu cy'igituranyi cyacu ubundi twari dufite imibanire myiza kandi afite niyo experience ndimo kuvuga ntabwo rero twe twabimurenganye uri rero urimo kumwita ngo ni igicucu umuntu abyashoboye ntabye agize iki yes na washize re audio ni nkuko shebuja wabo yabigize bikwereka rero iki
ari utaranda komeza ho ikibazo kirangaha nge nta nibwo ndeba debating here ngo ndareba amagambo banyirubwite bakoresha ku muturanyi tugomba guturana forever kuko ntabwo urwanda rushaka kwimuka ngo rujya handi turi abanyarwanda dufite impunzi z'abanyarwanda mu bihugu duturanye ko ari bine abakuru b'ibihugu b'ibyo bihugu bose turabegera tukabaganiriza nta gihugu na kimwe dushaka kuvuga tuti iki ntabwo twakivugisha
twebwe serije gahunda yacu irahari polisi yacu yerekeye ububanyi n'amahanga irazwi ni intego ya gatanu mu ntego esheshatu ariko no muri polisi za founding policy documents z'ihuriro nyarwanda irahari ni ya banza ari ya 11-12 ivuga ububanyi buboneye ububanyi n'amahanga buboneye bivuze iki kubahana kuganira neza mbese gukorana kugira ibiki atari ibintu by'ubushotoranye n'agasuzuguro kirazira umuturanyi gutuka umuperezida w'ikindi gihugu kuko ntabwo biba bikureba kirazira perezida wanyu kumva arimo gushotorana n'abaturanyi abantu mwakabaye mwayirana abantu muri organization zimwe ariyo East African Community muri African Union muri abanyafurika mu rwego rwa Pan African so serije rero kubona umuntu ngweza abivuga abivugira kuri radio cyangwa platform ya leta y'u Rwanda harimo uriya wita ngo umusesenguzi Tom Ndahiro ntamwamagane tumesha Tom Ndahiro arimo nawe kubindosinga bikugaragariza serije yuko bwa bushotoranyi n'amahanga bukigenda imbere ntacyo bigeze biga serije biragusobanura yuko iba baranafunguye n'imipaka batayifunguye bayifunguye kubera maonesho kubera komonwelesi igiye kuza ariko mu mitima yabo imipaka igifunze mu mitima yabo kwenderanya bigihari birakugaragariza yuko biriya biganiro bagirana n'u Burundi babikora kugira ngo stage managing ariko bubikiriye abantu bakwiriye kubyitondera rero bakabyitondera ntibizabe nka bya mishyikirano bari bakoze mu Rwanda twese twizera tuti noneho ikibazo cy'u Rwanda kigiye kubonera umuti muri mu Rwanda na kane bagakora ishyano bagategeka yuko indege ya Habyarimana iraswa ntabwo njustifia ubwicanyi bwakoze genocide yakozwe nta nari mu zogera mbijustifia kuko ntabwo ari perezida wa mbere ntabwo Habyarimana ari perezida wa mbere wapfuye abandi barapfa bakanicwa ntabwo abantu bahita babica muri Lebanon ziko bishe muri Lebanon bishe prime minister wabo ntabwo baribanizi bahise bajya mu bandi ngo bicane kandi bo bari bafite aho bahanganye nabo ntabwo bagiyemo ngo bicane ntabwo ari aho gusa hari n'ahandi henshi cyane abaperezida bagiye bicwa ariko ntibakora iki na Haiti ntabwo bigeze basubiranamo ngo bicane n'ahandi navuga henshi cyane so serije ibyo ngibyo byo ni ibintu tugomba gutandukanya
i Burundi perezida w'abahanduye mu ndege ntabwo bafashe umurongo batemane kandi
absolutely
u Rwanda ariko Burundi ntibigeze basubiranamo ngo bicane bitewe n'uko mukuru
w'igihugu twebwe ibyo kwicana byacu ni umuco tugomba kwemera yuko ari umuco mubi ni cyasha ku Rwanda n'abanyarwanda bose ariko kugira ngo tubikire serije biragendera muri ya polisi yacu dufite nanone polisi ya 10
nyamara gato naho gatumbiga iyo ntandubwa abanyarwanda bicana ahubwo ni ubutegetsi n'abafite inyota yo gufata ubutegetsi ibyo bintu nabyo bijya biba clear ntabwo ari abaturage b'abanyarwanda bicana
Serije urashaka kumbwira ngo Deusi ni umutegetsi Deusi amagambo yafite y'uburozi ntabwo yakwica umuntu uyu nguyu
ariko Deusi ariko ndavuga ko akora n'inzego z'umutekano numva ari muri
leta hanyuma se ni umutegetsi uwo nguwo
ariko ndagira ngo ngaragaze ko iyo uvuga ngo abanyarwanda baricanye ahubwo motivasi ituruka muri leta bafite ubutegetsi n'abashaka gufata ubutegetsi abaturage bahinga ibijumba n'ibishyimbo bari innocent completely
Serije nje birankomerera cyane kuko umuntu Mandela niwe wabivuze neza ati umuntu uwo ari we wese avukana urukundo
yes
umuntu uwo ari we wese yavutse umwana uzari umwana yavutse avukana urukundo ibyerekeye imitima mibi arabyigishwa
shuru turi kumwe
bose arabyigishwa akigishwa ngo uyu nguyu uyameza atya nkabiri ikigenderwa kiriya gahunda yawe yo kuvuga ihuro nyarwanda mu kwangisha abantu ihuro nyarwanda ariko ikibazo nuko udashobora kwangisha abantu ikintu cyiza ntabwo bishoboka umugerageza ukaguma umugerageza kuko icyo bibagirwa nashangwa nacyo nkivuge nyikimangire icyo bibagirwa ko na FPR batwitaga inyangarwanda batwitaga abantu bafite imirizo batwitaga ingegera nta bintu batatwise so ntabwo aribo babaye ba mbere kwita umuntu uvuga ukuri cyangwa urimo guharanira ukuri kwe kumwita ibyo bashaka kumwita igikuru ni ikihe rero ntabwo turi iterabwoba iyo twari kuba turi iterabwoba Serge ntabwo twakaje kuri radio ni ingingo yabari na Zoom yabari na YouTube yabari na blog talk yabari n'ibiki ngo twakire ariko ibyo barabigerageje byarabananiye kubera iki isi yose ziko Kagame ari umunyagitugu baziro isi yose rero is language y'abanyagitugu language y'abanyagitugu nuko bita umuntu wese ugereje kuvuga ukuri bahita bamwita ngo ni umuterabwoba bahita bamwita ni umujura bahita bamwita ibiki bakamufunga ntabwo aribo ba mbere babe babikoze right now uriya Ukraine bayitaga iki ntabwo ibyo bitaga aba Ukraine ngo ni nasisti ngo ni abanazi ngo ni ibiki ngo barashaka kwica abarusiya barashaka kugira ibiki nibyo se ntabwo aribyo so ibi ni ibintu bizwi nubwo babita ntabwo aribo badecidinga umuteroristi ninde utari umuteroristi ninde hari ikiganiro numvise cyanshimishije umugabo witwa Bumaya yagiranye na Jean Paul Turayishimiye Serge niwe wavuze ati mu banyarwanda nta munyarwanda w'iterabwoba uriho ikiriho mu Rwanda gitera ubwoba ni leta ariko uvuga ngo abantu b'abanyarwanda ubwabo ngo harimo abiterabwoba ntabwo kandi nanjye ndemeranya nawe leta yacu bijyana n'icyo wavugaga utubuyobozi nibwo bubi ubuyobozi bwo bwigisha abanyarwanda kwicana ariko ikibazo cy'abanyarwanda kuki babyemera
komandari nyemerera gato ko ndagira ngo numve na ipima cyatekereza kuko turi mu kiganiro twese nawe atavuga
nyemerera mbanze nsoze kuri kino kintu cyandayishimiye Serge so twebwe turamwubaha nka perezida w'igihugu cy'abaturanyi bacu nk'umuntu watowe tuzi yuko Kigali uwidashaka wese imubeshyera ikamwita umugenosideri iba ari umuhutu yaba ari umututsi ikamwita umutezi umujura cyangwa se yagize ibi cyangwa n'umutezi n'umuteraristi ibyo nibyo niyo mbona ihuro nyarwanda baryita abateraristi nuko bazi yuko nkanjye ndimo ntabwo banyita umugenosideri ariko iyo ari kuba ari abahutu gusa wumvise yuko FD bayita ngo n'abagenosideri banze babyumvise bose babatondoye bose na Justin Bahunga bazi yuko yari inyuma y'imishyikirano ya 93 aba muri Uganda abi Kampala niwe bashaka ngo bamwite umugenosideri kuko bazi yuko ngo ihuro nyarwanda ari ishusho y'abanyarwanda ntabwo bakwita abanyarwanda bose unabagenosideri bagomba rero kutwita ikindi kintu ariko nicyo kidashobora gufata icyo ni icya mbere so twebwe rero ntabwo dushobora kwemera ibyo ngibyo iyo Burundi bafite ibibazo byabo turizera yuko natwe dukwiriye kuvugana n'abahubwo bakabikemura natwe niyo mpamvu turimo kubasaba ngo bakemure ibyacu in that regard niko byakagenze ariko ndashaka ngo Serge subize ikintu kimwe uyu mugabo yavuze ngo abarundi bafite impunzi zimaze imyaka 18 siko yavuze
yes
Serge abanyarwanda bari mu mashyamba ya Congo abanyarwanda bari Malawi bari Mozambique bari Zimbabwe bari za Angola bari za Benin bari za Cameroon bari za Central Africa bari bamaze imyaka ingahe si kuva FPR yajyaho kuva muri 2004 si imyaka 29 sumugo urumva yuko aba bantu imitekerezo yabo idahwanye so iyo ugiye kunenga uriya banze unenga uyu wawe kuko simpamye ku Burundi bafite abajenerali babo cyangwa abantu bavuga ngo barwanye nabo ba FDD bari mu magereza bakoreyemo simpamye u Burundi yuko bukurikira abantu babo ngo buryo kubarasa nakubwiye yuko mfite amakuru yuko ngo abantu bambwiye mu Bubiligi yuko perezida Neva yaje agahura na ba opposition be ngo na Nyangoma baranahuye ubanza na Nyangoma yaragiye ni Burundi n'abandi arimo kubabwira ngo ntibaze Burundi n'ubwabo Serge wabonye raporo yazaga ivuga ngo muri 1972 ngo cyabaye ni genocide wumvise avuga ati ikintu kiza kudutandukanya ntago tugishaka nubwo cyarabaye ayo ni amateka ariko tutiri gushaka kwiyunga none uyu nguye araza avuga ibi ngibi so mu magambo make bino bintu byabo dukwiriye kubitesha agaciro ariko tunashimangira ko birimo kwereka desperation kuko ntibashobora guhindukira ngo bavuge ngo nabo barashaka ibiganiro nkuko tubisaba twebwe kandi tutabisabira imbabazi cyangwa bitadutera isoni kuko niyo gahunda yacu ikirimo rero bagomba kuza bakagishaka ukuntu basebya ariko ibyo basebya nta miningi bifite urakoze cyane Serge
Komunede Ali Abdulkarimu urakoze cyane kandi ngushimire ku bisobanuro byawe nshimira no kutwandikira hirya no hino badukurikiye nibyo dore nk'ubu tugeze ku bwicanyi abantu bose barimo barandika bandika n'ababishe urabona focus y'ikiganiro yahindutse dugiye mu bwicanyi ninde wishe ninde wistarishe so urabona ko hype izizamuka Komunede Epimache nagira ngo tugarukeho mugenzi wacu hari nyine afashe umwanya uhagije kandi byari ngombwa kuko nayifuza ko avuga kuri iby'ubushwanyi n'amahanga ariko tuvugishanye ukuri iyo tuvuga ngo turasenga twemera Imana iyo tuvuga ngo twikira n'imbere y'Imana mbere yuko tunaganye nyarwanda dufite ikintu cya hipokrizi tugomba kubanza kwivanamo nge nemera yuko wa mugareka mvuge ni kuri izina ry'Imana ishobora byose umunyapolitike niwe muntu wa mbere uteza umwiryane mu benegihugu aho isi bikagira umuturage aba victime kubera politike mbi iyo bagize politike nziza abigiramo amahirwe reka dushyire akadomo tubirekera aho ngaho Komunede Epimache namushobora turavuga kuri aya magambo ya Deus kagira neza aho kugira ngo ase byihuriro yaratanye ajya gusebya abarundi ni igihugu cyigenga hariho ushobora kwinjira mu buzima bw'abarundi ngo mvuge politike y'abarundi ubwabo kuko nzi neza yuko hari umurongo ntarengwa ibihugu bifite independansi bifite ubuzima gatozi bwabo bwo kujera affaire interieure y'ibihugu byabo ariko umugenzi wacu abisobanura neza iyi ni agenda ya Kigali abantu bamwe bati uwo mugabo Deus muvuga ntimumuzi muzadusabe tubabwire amateka ye niyo mpamvuga ni ibyo avuga ni agenda ya Kigali kandi biri muri politike y'ubushwanyi n'amahanga ya Kigali Epimache wakuyemo iki wasangiza iki minota 15 bishobotse cyangwa minota mike mbere yuko tujya ku ngingo yacu ya kabiri
urakoze bwana Serge iminota 15 ntabwo igeramo kubera ko mugenzi wanjye hari yabisobanuye ku buryo buhagije
biraba amahirwe
ariko ikintu nabonye nuko iyi gahunda bayikoresheje babuze uko uburyo bavuga icyo batekereza ku Burundi ahubwo bifashisha izina aranditse kubera ko babonaga hari aho wenda babikomatanya bigahura urwo rwandiko bitwazaga noneho baza bafite maske ya aranditse ariko bishakira kwivugira Uburundi kubera ko urabona ko aricyo cyari kigambiriwe uyu mugabo kagira neza ntabwo yari gutinyuka kuvugira niba ari kuri Radio One ariko ni Radio One ni iki ntarubwo nzi nuko byitwa
bayita ngo One Nation Radio
yes ibyo ni radio nekivara ya Radio Rwanda iri hanze siri tuko banavugaga ko nuza diaspora ngo ni intara ya gatandatu niba bayivuga gutyo nuko ari intara yemewe na leta kandi koko nibyo ariko iyo ntari kabirimo intore gusa iyo bavuga diaspora ntago bivuga abanyarwanda bose baba bari hanze ntago muri diaspora serije urimo uramenya ntuzishore kugira ngo waburimo wumva ko diaspora ari ijambo ryaba wenda rireba abanyamahanga b'igihugu baba mu bindi bihugu nanjye sindimo diaspora nabo ngabo ni intore zihuriye hamwe ariko rero impamvu bigaragara ko icyo bari bagambira ari Burundi kagira neza yihariye ijambo asa n'uwihariye ijambo naho Kantano na Bemeriki nabonye muri biriya biganiro Kantano ari uriya mugabo w'amabinga n'indera ni Tom Ndahiro ni ye Tom Ndahiro ye nantuza
kandi umugabo w'igikwerere rwose
nuriya mugore ngereranya na Bemeriki bariya nabazaga gushyushya urugamba ariko message nyayo yari ya
Bemeriki ninde pima
ikomeze ntabwo byabikije kirekire
oya nadusobanurire Bemeriki ninde Kantano we turamuzi
yari mugenzi wa Kantano yari umugore wakoraga kuri radio RTLM ahamagarira abantu gutangatanga utwo tunyenzi ngo batumare ibintu ngibyo ndabona na Chantal aribyo yigize nicya kimwe amateka arimo arisubiramo uwo Chantal simuza ariko uko namubonye nabonye ariko ameze nuriya rero Kantano dusanzwe tuzi wowe nawe uko yirwa agira kibura na Kantano yigeze kugira ibihe byiza intambara itari yabasetsa abantu avuga amakuru ariko ntabwo ari kuriya ntabo mbere nta bugomera afite bungana n'ubw'uriya mugabo abantu bose bazi uretse ko byarahindutse mu ntambara abantu bose baba inyamaswa ibyo nta ntiwabitindaho byarabaye bugana ari kagira neza we rero ibyo yavugaga ni gahunda ya guverinoma ni gahunda y'umutekano nibyo Dani Munyuza n'abandi b'inzego z'umutekano bamubwiye gucira buriya buvunderi ku buyobozi bw'u Burundi akavuga icyo abutekerezaho ariko kuvuga icyo leta ibutekerezaho ni ibintu bibabaje cyane kubona na perezida ubwo yarageze aho agashirirwa akabura icyo avuga agatangira kwivugisha ko umutekano w'u Rwanda n'u Burundi birimo umubano w'u Rwanda n'u Burundi birimo kugenda neza hanyuma kuri radiyo y'igihugu iyo radiyo ya diaspora bagateganyaho ikiganiro cy'isaha yose inarenga kugira ngo uriya muhungu uriya kagira neza uretse ko hari hano muntu za mu abarundi bamwise kagira nabi ntago baba bakosheje kubera ko umuriro yabasutseho ibitutsi yabasizeho biriya nibyo bita igitutsi kibita ikindi numva na ITN yarabikubwiye bwana Serge njyewe nageze aho nibaza niba ari umurundi cyangwa niba ari nayo ibyo ari byo aragenda ararondora agatumba kose umutumba wose w'u Burundi ntuza intara zose z'u Burundi yazizengurutse avuga ngo aho abantu bari mu nkambi n'ibiki byose yabanje akavuga iby'iwabo yabanje akavuga ibyo mu Rwanda uko ibintu bimeze yabanze akavuga abaturage bakwangondo basenye batagira aho barara kandi bari mu gihugu nta n'intambara ihari yabanze akavuga abantu bamaje kwicwa nta dosiye n'imwe ba Rwigara ba Rwabukamba ba Makuza ba abo bose aze kuri bakize nta muhanga abandi bose azenguruke none yongera avuga ko mu Rwanda hari amahoro mu Rwanda hari amahoro koko aho umuturage abuze guhinga umurimo we ngo u Rwanda hari amahoro agatinyuka akabivuga ese ubundi yahunze iki niba u Rwanda hari amahoro harya ninde wakwishimiye kuza gusazira mu ntuza ko nabonye kagira neza tugomba kuba turi mu myaka imwe cyangwa we nananduta kuki adatanga ajye mu Rwanda agumeyo kuki ari mu guhakirizwa ari mu kuvuga n'ibyo yigeze kujya avuguruza icyo gihe yari ari muri izo ngaga zivuga ngo zavugaga ko zirimo guharanira gushaka kubohoza u Rwanda icyo gihe ko yabivugaga none akaba ameze ile privé de bon sens nta kintu na kimwe ashobora gutekereza cyangwa ngo avuge kive mu kanwa yagitekerejeho ahubwo ni ukuvuga ibyo ibyo yafashe mu mutwe ibyo Jacques Nziza yamubwiye ibyo ibyo Karenzi Karake yamubwiye ibyo nabuyikije bamubwiye badane munyuza n'abandi bose amfete n'ibyo arimo kuvuga ikintu rero gikomeye kigaragara nuko ntabwo yatinyuka kuvuga amagambo nkaburi nkariya ku muperezida w'igihugu kigenga ku muperezida watowe n'abaturage be ku gihugu kirimo gutera imbere parayeri abantu bose babibona abarundi bararya barahinga bagasarura bakarya bagasagurira amasoko abarundi ntabwo bishwe n'inzara nk'abanyarwanda marigreke babafatiye ibihano n'ubu nabyo birimo kuvanwaho mu gihe u Rwanda rurimo kubifatirwa ariko abarundi ntacyo ntabwo bigeze baganya nk'uko abanyarwanda bameze kuvuga ngo habaye umutekano muke uwo mutekano muke waterwaga nandi Kagame ntiyabyivugiye muri audio wadusubirijeho bwana Serie ntiyavugaga ati niba u Rwanda rwarahereye ku bubi bw'abarundi bukajya kubateza ibibazo yes nabyumve ko ari uko byagenze kari abanyarwanda bagiye guteraho ibibazo iyo abona abarundi bacisha makeya
ashobora kuba nawe yaragiye niyo mpamvu z'imitumba yose iba ari imitumba wayise imitumba ashobora kuba wenda nawe ari mu bagendagaye
biratase gute kandi bigaragara yanavuze rega no mu Bugesera agomba kuba ari havuka urumva gutimbira akava mu Bugesera akajya mu Burundi akabuzenguruka akongera akagaruka nk'umuntu wakoreye DMI cyangwa wenda nk'umuntu muri bariya bicanyi b'ibisumizi banyarukaga bakajya i Burundi none se Burundi ntabwo bwafunze imipaka amahoro akaboneka hari abantu bongeye kuboneka bishwe ku mihanda cyangwa bageze gute uriya akagira neza abantu bamurebe yireba yumve n'ibyo yavuze yumve niba ari iby'umuntu muzima cyangwa azasaba imbabazi ku mugaragara abarundi kandi anihane no mu mutwe anihane no mu mutima avuge ati urwango mfitiye abarundi urwango mfitiye ariko buriya si abarundi gusa n'urwango afitiye n'abanyarwanda muri rusange ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kubabanira kuriya ntabwo waba ukunda abanyarwanda ngo ujye kuvuga amatakara agasa ameze nkariya kandi ntabwo ni umuntu wigishijwe ntabwo yari akwiye kwibagirwa icyo Mugesera yazize n'amagambo yenda kumera nkariya ntabwo hari abantu benshi erega mawe ibyaha ntabwo ari ukufata agafuni ngo ukubite umuntu mu mutwe umanyure cyangwa ufate ubuhiri ufate umuhoro uteme ijosi n'ibyo byaha by'amagambo mabi nkariya yo guteranya yakagira neza nabyo n'ibyaha bikomeye cyane bwana Serije ngira ngo yagahunda nitu ikomeza guhagarika ababaye ibigwari ababaye abatarakoze ibintu bya kigabo nakagira neza za ako gahanda zagahagararaho kandi yari ari mu bubiriga ari mu
na kantano
rwose neza cyane bwana Serije ndumva ari byo navuga naho ibyo kantano ibyo kantano moderine Ndahiro avuga ntabwo nirwa mbitindaho ni juriya mugore nabonye wigize iki nta mpamvu nimwe ngo imishyikirano ngo ntibazayemera baracyari bato bose nta uzapfejo imishyikirano bazayibona neza kandi bwana Serije nibatakubonamo bazambonamo nibatatubonamo turebe bazabonamo abuderika arimo twese ntabwo dushobora gupfira icyarimwe iyo mishyikirano bazayibona bazatubona turi mu Rwanda turi kubashyira ku murongo turi mu kubakoraho icengeza amatwara ryo kumvisha by'imitekerezo mishyashya impindura amatwara mishyashya yo guhindura ibitekerezo ntibatekereze kuriya bakagira urukundo nyarwo rw'abanyarwanda bakagira urukundo imibanire nyabo y'abaturanyi bacu erega ibyo tuzahindura ni byinshi tuzabihindura ku banyarwanda kandi tubihindure n'abo tubanye nabo abazahirwa bazatwije abakongomani batwishimire abagande bavuga bati aba bantu batinze gutegeka iki gihugu bate abatanzania n'abarundi bose bavuge bati aba nibo twagira babandi twarahinzwe twari dufite abaturanyi bazi urakoze bwana Serije
urakoze cyane epimati mu munota umwe kugira ngo ingingo tuyisorezeho imaje yakagira neza n'uyu munsi iracyahari mu cyitwa opozisiyo nyarwanda imaje yakagira neza imitwe yakagira neza turacyayifite mu bitwa ko bashaka impinduramatwara mu Rwanda iyo tubabwira tuti kagira neza ni umukozi wa cyangwa yanahembwaga na NSS bariya banashamaje bahembwaga na NSS bitwa ko ari muri opozisiyo bakadurumbaganya opozisiyo abantu bakavuga bati kuki opposition idatera imbere aba nibo banenga opposition icyo gihe bari barimo ngo ntacyo twageragaho kandi ari abakozi ba leta y'u Rwanda bivuze iki kuri opposition y'uyu munsi aho tugerageza kugira ibyo dukora tukagira n'abandi batuvangira bakatuvanga bakanenga ko ntacyo tugeraho kandi tutiye byitwa ko bashaka impinduka abanyarwanda bakajya mu gihirano bavuga ariko kukire bagenzi banyu bavuga nabi kandi nabo bari kuri payroll leta y'u Rwanda mu minota ibiri niba aricyo bavuga aho ngaho mbere ko tuzi ino ngingo
bugana Sherije tutiriwe tuvuga amazina nta bantu bamwe bavugaga bati twebwe turi muri opposition dufite n'ibyo twavuga dufite n'amabanga menshi twavuga barangiza bagashinga amaradiyo y'ibinyamakuru sinakubwira bakabinyoza bakabibyamamare sinakubwira bakajya banyura kuri buri muryango wa buri munyarwanda hano muri Europe badakomanze kubera ko ari ibyatwa ariko barangiza bakandika n'ubuhamya bakandikwa n'ibitabo barangiza bagasubira ku maradiyo ati ngewe uzampa cya gitabo nanditse nzamusubiza amafaranga yakiguze mu kubireka biri kugira ngo ibyo nanditse biveho ati ngewe mvugana na Dani Munyuza nta kibazo turavugana ati babandi abo yavugaga bari kumwe agatangira kuvuga ko batunzwe n'amafaranga y'impunzi bwa Serge abo se ntibahari abo nibo bakagira neza bejo abo ngabo nibo bakagira neza tuzabona bari mu kuvuga ibindi bimeze nk'ibyo nyungu yukagira neza wari uri kumwe n'abantashamaje n'ibindi bigwari nk'ibyo byose abo bose tuzagenda turabona intambara kwibahoza ni ikintu kirekire cyane hari nk'abo baba barabaye deployed baroherejwe na leta ariko hari n'abandi bageraho bakananirwa bagabona inzira yo kwibohora ari ndende bakemerera kumera nka ya nguge ijya muri kaje muri korotire bakajya bazana umuneke bawunyuzamo hagati y'ibyuma ikaza kumufata bakawusubiza ikiha guseka mwene iyo nguge ntabwo ibifite uburenganzira bwo gutekereza ntabwo ibigifite kapasite yo gutekereza nk'inguge yindi irimo kwirukanka mu biti irimo kujya gushaka furuwi hejuru biba byarangiye iba nuko tuzabona abantu bampaye imana nuko tuzabona ba evode basubirayo ibyo twavugaga muzajye kubishaka muri puberi n'ibyo ngibyo abo bose baba babaye nk'izo nguge bashukishije imineke hari ababa babaye deployed nongere mbisubiremo boherejwe na leta bari bafite umushahara hari n'abageraho bakananirwa bikagenda gutyo bakagira neza bazahura kugereza igihe tuzatsindira urugamba urakoze bwana Serge ariko icyo twibuka nuko nabo n'abanyarwanda nabo nivuga itime y'iyi sisiteme mbi nabo mu byo twigisha turabigisha amaherezo imana iramutse ibasekeye bazafata vuba amasomo yacu ariko ntabwo tuzahwema twagera mu butegetsi mu gihe tutari twabugeraho tuzakomeza tubigishe nabo n'abanyarwanda n'abana b'igihugu ntabwo ari uko bagize ibyago byo kumera nk'uko bameze ko twabatererana tukabasiga mu nzira urakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade epimake iyi ngingo tuyitinzeho tuzabigarukaho mu kindi gihe ko izi ngingo ntabwo zisaza ariko ndizera ko abanyarwanda baduteze amatwi bakwiye kujya rwose banariza bagashungura bakabasha kumenya icyiza n'ikibi kuko ibintu byose biri hano hanze ntabwo ari byiza ntabwo bizaba byiza ko niyo si turimo turi mu isi y'inyungu aho abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku byo bifuza bibaye ngombwa rero ko bakoresha n'iyingi yakagira neza barayikoresha tugiye ku ngingo ya kabiri ndagira ngo mbanze ariko mikaze mugenzi wanjye ngira ngo duhuzanye kuri iyi ngingo Comrade Baraka mwamutwumva Jacques Baraka mwamutwumva ntabwo nkumva kandi uri konekite muri sitidiyo aradutahuka hazwi ryawe Baraka uratwumva birumvikana uracyafite zayiko amajwi yanjye arimo aragaruka muri sitidiyo gerageza urebe ko wakongera kwikonekita mugihe rero wenda mu gihe utaragaruka reka tube tutangiye ingingo ariko byaba byiza nyine turi kumwe kugira ngo ingingo ya kabiri niwe uri buyituganirizeho sinzi niba waba unyumva amagingo aya ubu waba unyumva
Bwana Serge ndabumva
ok ubu noneho ndakumva neza amajwi ni clear. Ndi kumwe na Comrade Pimache na Comrade Ali Abdul Karimu n'abakozi ba radio kwa dukurikiye kuri YouTube, Facebook, kuri Twitter n'ahandi. Niba mwabanza mukabasuza mbere ko twinjira kuri ingingo uri budufashe gusesenguraho.
Murakoze cyane bwana Serge na none kumwe uyu mwanya kuyatuganire kuri ibi biganiro byacu. Tuganiraho bijyanye n'ibibazo byo mu karere k'iwacu. Ndasuhuza bwana Ali na bwana Epimake, kandi ndishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi muri kiganiro. Nawe bwana Serge ndagusuhuza cyane, kandi ndasuhuza nawe uri kutwumva kuri radio Itahuka. Murakoze kandi mukomere mwese.
Urakoze cyane, tugushimire ubwitange. Kino kimwe twarabanye cyane, kandi uko inkuru ziyari igihe cyose abaturage bakwifuza, abanyarwanda bakunze baraditaho kana afi abantu muri rusange twabanyarwanda teruma, dufite abakongomani, abarundi, abatanzania, abumvise ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa n'uzi ururimi bose baza kuri radio kugira ngo bumve ubusesenguzi bwanyu. Tujye ku kibazo cya kabiri, M23 twahagaritse intambara. Ibi nanone biri muri strategy y'urugamba. Ushobora kwandika itangazo sinahagaritse intambara kubera impamvu runaka, urimo gutsindwa kubera impamvu runaka, urimo kotswa igitutu. Mu itangazo ryasohotse kuri iki cyamunsi rero rya M23 ryavugaga yuko bahagaritse imirwano bitewe n'uko bifuza kujya mu basaba ibiganiro. Inyeshyamba za M23 zatangaje ko zahagaritse imirwano magingo ya mu gihe zifuza ibiganiro na Leta ya Kinshasa. Kuri wa gatanu, umuvugizi wa M23 yatangaje ku mutwe w'inyeshyamba watangaje ko uhagaritse imirwano nyuma y'iminsi myinshi bahanganye n'ingabo za Leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo, M23 ivuga yuko irekuye, ivuye mu bice yari yarafashe igasubira mu birindiro byayo ngo kwirinda kwiproteje ubwabo n'ingabo zabo kugira ngo habe akarere kanini kabatandukanye n'ingabo za Leta, bivuga ingabo za FARDC, mu kwirinda imirwano. Major Willy Ngoma uvugira uyu mutwe yabwiye BBC ko ngo bakiri mu misozi ya Cyanzu na Runyoni, uduce nyine ngo bamaze iminsi bafite, ariko bavuga yuko babasubiye inyuma bagiye kurekura tumwe na tumwe kugira ngo barebe ko haboneka ifasi nini cyane batandukanye n'ingabo za Leta, ariko bagashyira imbere inzira y'ibiganiro. Bisobanuye byinshi kuba M23 nyuma cy'icyumweru cyose yarakoze jorite ya Kinshasa. Ejo bundi twarabiganiraga tuvuga yuko abanyarwanda bafatiye ku rugamba, urabona ko twabiganiriye kuri urya munsi. Ku munsi ukurikiraho Leta y'u Rwanda yahakanye iciye mu ijwi rya guverineri kugira ngo Leta y'u Rwanda ikoreshe guverineri unyomoza yuko yatanzwe n'u Rwanda kuruta kubona itangazo rya FARDC. Twarabiganiraga ahangaha. Ikindi mwabonye ni uko igisirikare cya Uganda cyatangaje yuko cyagabweho ibitero na M23 ngo bajya gutwika ibikoresho bya construction cyangwa byubaka iriya mihanda. Igisirikare cya Uganda UPDF cyangwa umuvugizi wa ku ruhande rwa Uganda agatangaza yuko hari abafashwe n'abishwe bagera sinibuka umubare, ko numva ko imfungwa bari mu gihe cya 14. Ibi byose nanone indege ya MONUSCO Leta ya Kinshasa cyinja M23 guhanura M23 ikabihakana. Urumva hari za evenema zabaye kuva ku wa mbere tuganira, ku wa mbere kugeza uyu munsi wa gatanu, hari ibintu byinshi bibayemo. Umuntu yakibaza itangazo ya M23 ryo gukora ceasefire, guhagarika imirwano, icyabakisha inyuma. Turabyibuka mu mwaka wa 2013 mu gihe iriya FIB yarwanyaga M23, byabaye ngombwa ko Kagame asaba M23 guhagarika imirwano kugira ngo nawe akize amagara ye. Byumvikane, M23 n'u Rwanda usha gutandukanya M23 n'u Rwanda. M23 n'u Rwanda kuko yashinzwe na Kagame na Kabarebe, ibyo turabizi ko turi Abanyarwanda. Ibera muri M23, ibera muri RDF, turabizi. Iri M23 turayibeshyera, usibye ko ari izina gusa ariko n'u Rwanda. Kuba rero bavuga ngo bahagaritse imirwano, ufite ni Kagame ni Kigali yabitse u Rwanda kuvuga ko yahagaritse imirwano. Ariko kubera impamvu ngiye mbona ngira ngo dufashe, hari inama ya Cogamu, hari ukuba Kongo yinjiye muri South African Community, twari twabiganiye ejo bundi tubyibazaho, twibaza ukuntu iyi situation y'imirwano yakomeza. Kongo yinjiye muri South African Community, hari inama ya Cogamu, nabonye Ambasaderi Businge yahuye na Patricia baganira ku nama ya Cogamu uyu munsi mu Bwongereza. Nanone tukareba guhanura helicopter ya MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye n'iki n'iki kibazo hari ibintu byinshi cyane birano no wakwibaza ukavuga uti biteye biturutse kugira ngo M23 ivuge ko yabihagaritse imirwano uyu munsi kandi iki cyumweru cyose imaze iminsi iri kuruza usibye ko iki cyumweru gusa kuva mu kwezi kwa cumi ivuga yuko yubuye imirwano irwana na leta ya Kinshasa. Reka twifashishe amajwi kubona ni maradiyo mbere ko dukomeza tugana kuri iyi ngingo.
Bateye ku mupaka bafite imigambi yo kotsa ibyuma gikora imihanda ariko tukaba twari twabamenye ko baza nuko barashe muri Uganda ibisasu ingabo zacu zirasubiza ibyakurikiyeho ni uko twafashe 14 abandi bakagwa mu rugamba bakafata n'imbunda zabo hanyuma natwe umusirikare umwe yapfiriyeho undi yaje kugwa mu bitaro kubera ko ibikomere yari yabonye
aho ni kuwuhe mupaka
umupaka wabonagana
abarwanyi ba M23 bateye muri Uganda kubera iki ko ubundi tuzi ko barimo barwana n'ingabo za Congo
waba iki kibazo bakibabaza na gisimbisi
impamvu mbaza ni ukugira ngo mwebwe mwamenye gute ko bateye muri Uganda
none si ko mufite abantu ku mupaka mwarasize imyuga yewe twe cyari cyamenye imirwano ko zari hafi n'umupaka turabikurikirana tukurikiranye hafi icya kabiri tuza gufata kubona uhuru ko benda kuza kotsa ibyo byuma na kubwira dage bikora imihanda kandi ibyo byuma biri ku mupaka wa Uganda na Congo ntabwo biri muri Congo
kotsa ibyuma bikora imihanda
yego kubitwika
bashaka gutwika ibyuma bikora imihanda
yego ishe barindwi dufata 14 inda zabo
ko muri Congo hari imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba mwabwiwe n'iki ko abo mwafashe cyangwa se abateye ari abarwanyi ba M23 General Kurege
anasi fashe abantu babazi iyo baturuka
abibabwiye rero ko baturuka muri M23
yego
none abafashwe abo ngabo mwavugaga mwafatiye ku rugamba ubu bari hehe
bafite
nyine mu bafite hehe mu kigo cya gisirikare muri gereza ya gisirikare bari hehe
mu kigo cya gisirikare
ikihe
uragira ngo uze kuba ugiye kubakura wese ndakubwiye ushatse wabaza n'abantu munye township ya Bunagana bakubwiye ko byagenze n'ibisasu byarashwe muri Uganda bikangiriza amazu bakwerekana ayo mazu yangiritse
hari amakuru ava mu baturage baho ngaho ku mupaka wa Bunagana banavuga ko ari koko hari ingabo babonye ngo za Uganda ziri muri Congo ibyo nibyo
oya ntabiriyo
murahakana mwivuye inyuma ko nta ngabo za Uganda ziri muri Congo
ariko kujya kwenda y'iki na migambi dufiteyo umugambi wacu wo kurinda umupaka twawurinze utewe kirwanaho ibyavuyemo n'ibyo
biravugwa ko ngo murimo gufasha ingabo za Congo kurwanya M23 ibyo ntabwo ari byo
abayobozi bacu ntibaragera kuri iyo mishyikirano muri ako karere sibyo rero
mu gutera Congo kuko na Loni yigeze kurega u Rwanda na Uganda gufasha iyo mutwe wa M23 ibirego Rwanda ruhakana rwivuye inyuma
ibirwanisho wa M23 wagirizwa na leta ya Congo kuba ari wo wagabye ibitero urabihakana ahubwo wo ukavuga yuko ari wo watewe umuvugizi wabo ni Major Willy Ngoma
n'ububeshi burenze urugero ntitwigeze dutera aba FARDC niwe baje kudutera ku birindiro byacu hanyuma turivuna twabahindagije gushika iyo baje bava bari baje bava icanzu na runyoni twabahindagije basubirayo kugira twikingire
kwa mbere ku mugoroba igoma General de Brigade Sylvain Ekenge umuvugizi wa leta ya Kivu ya ruguru yeretse abamenyeshamakuru abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe avuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku rugamba na M23 itangazo ry'uruhande rw'u Rwanda rivuga yuko abagabo berekanywe amazina yabo yavuzwe n'urwego rw'ubutasi rwa Congo itariki ya 25 kwezi kwa kabiri guheze mu nama yabereye i Kigali iryo tangazo ryashyizwe ku mukono na guverineri François Habitegeko umukuru w'intara y'uburengerazuba rigira riti RDF nta muntu afise amazina yavuzwe muri ririya tangazo ry'uruhande rwa Congo umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma nawe nyine arahakana yuko atabanyarwanda bariko barafasha uwo muhari
anokeka nous travaillons avec les Rwandais anokeka
nta narimwe dukorana n'u Rwanda nta narimwe berekanye bajya abantu babiri n'abanyagihugu bazwi na bose uwa mbere yitwa Habyarimana Jean Pierre ni umukongomani w'imasisi avuga ikinyarwanda afite umugore w'umukasayi uwa kabiri ni uwaje neza Muhindi John atazira zaje nawe nyine arazwi neza ikiwanja nk'umwimishatsi mu karere ka Rutshuru
ariko rero muri kahise ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragirije u Rwanda na Uganda gufata mu mugongo uwo muhari wa M23.
Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués de FRDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ses propos indits et incongris, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FRDC tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FRDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des Sirkois. Nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Masisi, marié à une Kasayenne. M. Wajeneza Muindi John, alias Zaji, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FRDC en deux bandades peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Sarambwe, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie.
Ngayengu korero nshuti bakunzi baradita huka, Major Willy Ngoma, anyomoza kuri bare abantu babiri twabonye, avuga yuko ari abarwandofone bo muri Congo, atari abanyarwanda nkuko byavuzwe kandi atari abantu ba RDF. Ku rundi ruhande mwari mwamwumvise umuvugizi wa UPDF, ni Brigadier General Felix Kalangwe, sinzi niba izina risobanuye neza, ariko ahubwo byanunguye kuba afite n'umuvugizi uvuga ururimi nk'urwacu, rwose urumva ko nawe ni mu Rwanda fone wa mugani cyangwa avuga ururimi rwose tuvuga. Anyway, Comrade Balak, kuri iyi ngingo tumaze tuyiganiraho kandi dufite abantu bagiye batwara ibintu bitandukanye kuri iyi ngingo, tugushimire by'umwihariko, dushimire na François Mutuyimungu udukurikira, byamunaniye kujoyinga ikiganiro cyacu cy'imugoroba bitewe n'uko ari mu makarito, birumvikana ntabwo bose baboneka igihe cyose kugira ngo bazi kubana natwe, ariko mwayitanzeho umucyo ku wa mbere cy'umwihariko gishize twari twayiganiriyeho. Ariko urabona hashize iminsi ine habaye ibintu bitandukanye, iraswa ihanurwa ry'indege ya MONUSCO, guhagarika imirwano kwa M23, kugaba ibitero ku bikoresho cyangwa kuri posta za UPDF, n'evenema zigera kuri eshatu zikomeye zabayemo, ku buryo navuga ni CCRF yakozwe na M23, kuyizera biragoye, ariko ntabwo byaba igitangaza kuko RPF inkotanyi ya CCRF inshuro nyinshi cyane muri ya myaka ine zarwanye. Uwaka CCRF utegura intambara ntabwo waka CCRF utsinzwe, hanyuma bavuga bati turifuza ibiganiro. Iyi ngingo ndifuza ko wayituganizaho uko ubibona, nkaba ngushimiye ko turi kumwe kuri mugoroba. Ijambo ni ryanyu, amumbabarire Baraka, ntabwo mikoro yari ifunguye, ndizera ko epima ati waba unyumva,
turakumva Serge.
Ok, muranyumva, ariko ndabona afite akabazo mugenzi wacu Baraka, ntabwo mikoro ifunguye. Epimati wora nyumba na epimati ndabona tanga ntamwumva kamwe dali wo uranyumva neza
ndakumva neza kabisa mono kureba ahubwo
okay
wowe nje ntago ndeba
okay ndakubona wowe epimati we ari kuri minute nayibonye mugenzi wacu Baraka ntabwo mikoro ifunguye
narinde kuri minute nicyo
Baraka niba utwumva wava ukagarukaho ndabona hari ikibazo okay Baraka vuyeho agaruka mu kanya ariko mbere ko wenda Baraka agaruka komedi ari naba ngwaye ijambo komedi ari sinzi nawe aho ugiye nawe uri
ndahari njyewe ndahari
mugenzi wacu yagaruka nagira ngo nkubaze ibintu by'imirwano bigira strategi zabyo ntabwo turi abasirikare wenda nta mutwe n'umwe mfite hano kuri mugoroba ariko nzi neza yuko bikorwa bitewe n'uko hari impamvu kuba imvu turavuga ngo ifashe ikoze ceasefire hari strategi nyayo hari n'impamvu twatekereza zatuma bakora ceasefire nagira ngo mbegwa ijambo mbere yuko Baraka za akaba ari wabisobanura birambuye ijambo riryanye
Serge urakoze cyane Serge sinzi iba warabonye amavideo amaze iminsi yacicikana ku mupaka wabonaga na abaturage bahunga n'abasirikare bajya nyine kurinda umupaka na RDC RDC ni bamwita district ntuza ubuhagarariye president muri district ya Gisoro arimo na Munaganiri arimo kuvuga nawe na muvugizi wa polisi n'abandi bose bagaragaza kuba rero barashe biriya bashakaga kurasa biriya byuma bikora umuhanda ndakeka agomba kuba ari wa muri ya gahunda yo gukora imihanda ya Kongo abantu benshi cyane benshi ariko n'abanyarwanda bari bazi yuko ibyo bintu Kagame azabyitambika imbere byanze bikunze kubyitambika imbere kwe rero agomba gukoresha yihisha inyuma ya M23 cyangwa M23 ariko ari bariya ba special forces barimo kubikora kugira ngo baruhanye n'ikindi ubanza bapimaga ngo barebe resolve nicyo wumvise bashaka ngo berekane ngo wumvise uriya munyamakuru wa BBC arimo kubaza ati twababonye muri Congo nko gushaka ngo abaze ati mwagiye kujya kubakurayo ariko ukuri ko kumeze nuko inventory igomba kuba yakubiswe ariko igomba kuba barimo kubona yuko ikibazo kigiye kuba nka cya kindi cyabayeho mu 2012
komandari reka tureme niba Baraka tumufite tube twamubona ku wundi murongo okay waba ukomeje ndabona atari connecta
yes so biriya niguma igerageza of course Kagame nk'uko asanzwe akora ntago aribo bazaba babaye ba mbere nanagumaho ntago aribo bazaba ba nyuma azabakoresha narangiza abagire ngo ikintangaza ni ikintu kimwe cyane urebye M23 ibyanyuzemo mu 2012-13 bagahungira mu Buganda u Rwanda rugasa nk'aho rubihakana bagashaka yuko abana bakurikira no mu Buganda ngo babikira ariko bagakira hano no bakabakora n'u Rwanda nge n'umwe ndavuga ntabantu abantu ba Rwanda phone bifite ikibazo simbizi banza ari ngiyewe ubona dufite ikibazo ariko sindabona abantu batasobanukirwa ngo bavuge bati uyu muntu arimo kudukoresha uyu muntu twebwe turi ibintu akandagiraho yarangiza akanaga akagira urebye yakoze nka ntaganda ariko kubona nk'ubu ngubu bariya abantu barimo gukora biriya nge biranyobera sinsha kubeshya ntabwo njya mbyumva sinuvu ukuntu abantu batabona bati uyu muntu niwe kibazo cy'abarwanda phone abari bo bose baba barwanda phone bari muri Congo abarwanda phone bari muri Uganda abarwanda phone bari muri Tanzania abarwanda phone abari Burundi Kagame niwe kibazo cy'abanyarwanda ni utuma abanyarwanda isi batureba ukundi Serge ntabwo M23 ishobora guhangana na UPDF na leta n'igisirikare cya leta y'Uganda yari yarifatiye Fadaka iriya igisirikare cya Congo kuko yes ariko bari barifatiye bari abasirikare ba Congo
bivuga udaciye ku ruhande uti UPDF na RDF ntabwo yangana na UPDF bibe clear byumvikane wica ku ruhande rwa ngo M23 ntiyahura na UPDF
ntabwo nshaka kubivuga ko ntabwo nakwifuje ko barwana ntabwo twifuza ko barwana Serge
ariko
turije muri cya kiganiro twavuyemo bivuze ko bavuze ngo twishimiye ngo twanze ngo twishimiye ko tuvuga ngo twishimiye yuko barimo gusubizaho imishyikirano twebwe buri gihe tuvuga ko u Rwanda rugomba kubana neza n'ibindi bihugu
ariko bo bishimiye ko barwanye Kisangani nubwo atabyo twifuza ariko wica ku ruhande kuko M23 ni leta y'u Rwanda wica ku ruhande bivuga uti ntabwo ubyifuza ariko unabibwira abantu barega babyumve n'abaraho no muri RDF bumve yuko bafite andi mahitamo
ariko amahitamo ntabwo azaba UPDF ayo amahitamo n'abanyarwanda tuzabyikorera Serge n'abanyarwanda batwumva n'ababandi bari kuri radiyo bavuga ngo bazagira ate na Kagame ubwo arabizi niyo mpamvu atatuvana mu kanwa niyo mpamvu atavana ihuriro nyarwanda mu kanwa ariko n'ihuriro nyarwanda shyiraho n'izindi opposition groups zacu na bagenzi bacu turiamo nabo muri alliance n'abandi bose byanze bikunze agomba kugenda agomba kwemera akajya hasi na Habyarimana rega yari ikinani cyanani yabagambanye n'abagugunyi ariko it happened ikibazo ni uko nyine bamwishe ariko twebwe ntabwo dufite iyo migambi yo kwica turashaka ariko ibintu birangira mu mahoro akajya iruhande hakajyaho ibintu bizima M23 rero Serge cyangwa RDF yitwa M23 ntabwo ishobora gufata muri UPDF babaye bari determined ngo ni ibingibi kuko baba suffocating narabikubwiye Kagame niwe witumiye kuri uriya muhozi amusaba ngo naza agira ibi atanga izo conditions n'ibiki ntago ari Uganda yagiye kumusaba Uganda yaragerageje ijya mu byangore igira ibiki binaniranye bo baravuga bati okay niwe wafunze uribuka banabaje narigeze irabajije President Museveni ati umupakuzi wafunguraga ati mujye kubaza uwawufunze nyine mupaka nigeze mfunga so nabiriya byose urimo kubona ziriya gymnastics cyangwa ibintu barimo gushushanya bagira batya nta ni ibintu byo kugira ngo yivaneho isoni ariko muri Congo araza kwatiba ndabikubwira n'abanyarwanda babyumve turabivuga muri Congo arahatiba nkuko twavuze ngo azafungura rusesa abagina abantu bakagira ngo turabeshye
reka tureme Comrade
Barakamera
imirongo ya mugoye mutwihanganire kubera so ku bundi bigenda ni ugufatira na nyine abakontributeri bacu bari mu yindi mirimo ari mu rugendo reka tumurebe ko twamubona abe yagira icyo avuga mbere yuko tumureka bitewe ni ku mirongo ya mugoye Comrade Baraka nagira ngo ngarure muri seza ditahuka utwihanganire kuri ibibazo bya tekinike kandi ni nabyo ubundi ntabwo nene kuzana mu kiganiro ariko kuko urimo no mu rugendo ntabwo byoroshye nagira ngo numve nimutwumva mwamutwumva neza
yego ndakumva Serge sinzi mwebwe nimba munyumva neza
ubu turakumvise kandi ubyihanganire ku bibazo bya tekiniko nyine nagira ngo tujye kuri iyi ngingo ndetse ko wayumvise nazanye ibirimo kuvugwa ngaragaza ibibaye muri iminsi ine turavuga ihindurwa ry'indege rya MONUSCO turavuga RDF M23 gutera ibitero kuri kubirindiro cyangwa mu bikorwa bya UPDF byo kubaka imihanda ndetse ukaravuga ceasefire cyangwa se CFP basabye ndagira ngo bari ngo tuganiriza ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge de toutes les façons ira ndege bamaze kuyirasa abahapfuye abantu bangana kuriya yari nta surprise irimo yuko M23 yasaba CCRF kugira ngo yerekane yuko ari ntuza organization idashaka gukomeza gukora za acting nk'izo ngizo kuko mwabyumvishe guverinoma le gouvernement congolais yavuze ko ari M23 ibirimo kandi urebye neza nta yindi ntuza organisation iri muri karakarere ishobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo atari M23 ikindi nanone bwana Serge uko M23 ikunze kuvuga yuko ntabwo ari u Rwanda ruyifasha ariko urebye position ya M23 ukareba paraporo ibindi bihugu biri muri karakarere ukareba Uganda, Congo n'u Burundi urabona ko nta yindi kuruwa M23 ifite atari u Rwanda ejo wabivuze yuko kandi wabivuze neza mujye mubwira abanyarwanda ko abantu bose batari ibicucu abantu bose ntabwo ari ibicucu bwo kubabwira ibintu kugira ngo ntibabyumve M23 ni u Rwanda ruri muri Congo bo bakiriye M23 ko bivuze bwana Serge birazwi n'abantu bo muri FPR cyangwa se bari barimo kera n'abakirimo nabo bazi ukuntu M23 ikora kandi naho intwaro zayo zituruka bwana Serge urebye karakarere bavuga ko ari ni region enclavée région enclavée ni ukuvuga ko nta yindi sorti ifite swate no ku nyanja kugira ngo uve muri iyo zone ugomba kunyura mu bindi bihugu cyangwa se mu zindi za region donc nta sorti direct ufite ku nyanja rero M23 kuba kugeza n'iki gihe ikaba ifite ubushobozi bwo kurwana n'ibihugu nka inkingabo z'ibihugu nka Uganda nka Congo ni ukuvuga ko iba ifite ingufu ariko abantu bose bari kuvuga M23 ariko ntabwo bibaza aho ingufu za M23 zituruka kandi na M23 ubwayo ntabwo ivuga aho ingufu zayo zituruka kandi kugira ngo ugeze intwaro aho M23 iri bisaba logistique ikomeye cyane rero ni ukuvuga ko bafite couverture kandi couverture bafite ubu birazwi yuko M23 ari u Rwanda byose bituruka mu Rwanda ibibazo rero M23 ikoze uko nanone M23 alias donc FPR alias M23 cyangwa se FPR version congolaise M23 uko mubizi n'abashampiyona mu guhanura indege no kuva bahanura indege ya Habyarimana n'ubu baracyakomeje turacyakomeza kubera ko ntabwo byabaye c'est l'impunité donc l'impunité yongera ikabaha iyo ntuza iyo possibilité yo gukora ibyo bintu ariko njye ndikubwira Serge nta muntu udakunda indege kurusha Paul Kagame igihe cyose ari mu ndege ajya atekereza n'izindi ndege kunazihandura cyangwa se yazihanduye kubera yuko nawe hari probabilite iri hejuru cyane yuko nawe azahandurwa mu ndege bibiliya irabivuga par le p per la par le p donc perira par le p donc nta abandi bantu bafite iyo coutume cyangwa se cette façon de faire atari FPR/M23 yo kujya barasa indege rero kuba umuntu w'umutegetsi ufata indege buri gihe akaba yarimeje ku zindi ndege nawe yajya amenya yuko bishobora kuzamugeraho ko probabilite iri hejuru yuko nawe azaraswa ari mu ndege iyo yari pu kimwe nanone nuko M23 determination l'armée congolaise régulière ifite yo kugira ngo irangize ikibazo cya M23 komeye njye ubu ndi kukubwira ubu ngubu l'armée congolaise
ishobora kuba iri kwitegura kujya winjira igihe gisenyi ibi bari kubitekerezaho d'une manière très sérieuse kujya winjira igihe gisenyi cyangwa se igere kugera i Musanze niyo etape ya kabiri isigaye kugira ngo nabo bemplique u Rwanda ya ntambara ko bahise u Rwanda kagera ukora ibyo rushaka ariko abakongole nabo bamaze kurambirwa
ariko baraka
nabo bagiye kujya gushaka
emvento abunyumva baraka
ndakumva bwana
sefu wari ubundi ati nimo kwinjiza u Rwanda mu ntambara byaba bigiye guhinduka nka Ukraine ibwira Amerika iti cyangwa neta ati mwinjire mu ntambara Ukraine Joe Biden akavuga ati no ntabwo twiteguye ushingira uvuga uti nimo kwinjiza u Rwanda mu ntambara kabaye nk'akantu ka Ukraine na NATO cyangwa imirwano Urusiya bwashoye kuri Ukraine
oya ntabwo babikompara kubera ko mpamvu NATO cyangwa Abanyamerika batari kwinjira muri Ukraine nuko ibihugu byombi yaba ari Urusi n'ibyo bya NATO za bomba atomiki ntabwo bashaka kugera aho ngaho iyo zitaba zihari ariko u Rwanda na Congo ntabwo rufite izo bomba atomiki icyo Congo yari ibuze kugira ngo ijye gushaka abantu bo muri M23 u Rwanda ubu uri kukigeraho gahoro gahoro iri kukigeraho donc c'est le feu ya M23 iri kwerekana yuko M23 tangiye kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane muri Congo kandi bashobora kubagira nabi kandi ibi ngibi bigiye kudestabiliza u Rwanda yego Kagame ari kuvuga ko afite abantu bamushyigikira ibiki byose me Congo iri kwiyorganiza ku buryo nibishoboka kandi babonye yuko igihe kigeze cyo kwinjira mu Rwanda kugera i Musanze bajye gutraka abantu ba M23 niho bashobora kugera kubera iyi mpamvu bwana kubera ko isafu iyo bari ku Rwanda M23 subira muri za base zazo zo mu Rwanda nakubwiye yuko hari igihe yeme izahinduka yakagama avuga ati ngo nungu agiye gushaka ngo intera hamwe muri Congo nababwiye ko hari igihe n'ingabo zo muri Congo zizagira zigahinduka zikaba zigiye gushaka abo ba M23 muri mu Rwanda kubera ko ariho bari kandi u Rwanda Congo ifite ubwo burenganzira bwo kubikora niho bigeze rero M23 ibonye yuko bishobora kuba iyo hari ari probabilite iri hejuru cyane ubu nibwo uri gusaba siserefu ushizeho na biriya bamaze kuhanura iriya ndege bamaze guhanura kuko biriya bakoze bahanura iriya ndege ni ibintu bikomeye cyane ku buryo imana bagize nuko hari biriya bya Ukraine ubundi ubungubu ibintu biba bimeze nabi guhanura indege ya ONU kandi
harimoconseil de sécurité yari ikwiye guterana kugira ngo irivayizinge manda ya MONUSCO inarebe noneho niba ari ikintu gikwiye gukorwa tuzi ko dufite FIB ifite manda yo kurwana no gukurikirana umwanzi uwo ari we wese nta guceka yuko bitewe n'uko wenda ari intambara ya Ukraine na Russia byabituma biya Kagame kwinjira muri Congo agateza kariya akavuyo ariko hano hari unkurikiye reka mpite wenda mvuga buno butumwa ku mukunzi wa Radio Itahuka muri Nord TV tuganira aradukurikiye muri urukerera aravuga ati Serge gusubira inyuma kwa M23 ntabwo ari ubushake bwabo bari kwikangwa uko bashobora guhangana na UPDF hamwe n'ubwoba bw'iriya ndege bahanuye ni ikibazo gikomeye kuri iryo zina kandi byose biri ni ikibazo gikomeye nyirizina kandi byose biri mu nyungu za FPR kuko M23 ni icyuka bamaze iminsi bakora mobilisation rekrutuma mu Rwanda uyu ni umuntu dukurikiye muri Goma urimo kutwandikira ni umwe mu bakontrolere b'abaditahuka nyine uduha amakuru aravuga ati M23 ni icyuka ahubwo bari muri recruitment no gukora fundraising mu Rwanda ku bwinshi mwakomeza bwana Baraka
bwana se ibyo bintu turabikurikira turabizi impamvu nkubwira yuko ntibakajya bafata abantu nk'ibicucu nibazagira ngo na hari giye kubona bari abantu bakeka ko bafite ubwenge kubera iki kubera ko hari abantu babashyigikiye tusempfe baba bahubwo bushobozi bwo gukora marorero ariko nkubwiye yuko aho igeze na Congo aho igeze n'ubushobozi bwose buri gushyira hamwe kugira ngo kiriya kibazo bagikemure nkubwiye ko ariho biri kugana M23 urukumva ko ari iyo ngiyo muri ka karere nkubwiye impamvu isabye seserofe kubera ko izi bamaze guhanura iriya ndege bazi guverinoma ya Congo ibyo igiye gukora bazi ibyo igiye gukora kandi barimo barabitegura mubwiye yuko abasirikare b'u Rwanda bariya bari kuzana biki barananiwe abenshi ntabwo bashaka kurwana ariko ubungubu bo muri Congo ukuntu bari motive kugira ngo barangize iriya ntambara harimo inzira barimo gucamo kugira ngo bagire abasonso bashobora kubafasha kugira ngo bakemure kiriya kibazo mubwiye ko bigeze ahantu bishobora gutera umuntu ubwoba ubwo bwoba rero buri muri M23 ubungubu nicyo kibazo kiri hariya muri karere ubungubu ndikubwira ko intambara yo kujya mu Rwanda ahubwo abaturage batuye muri ibyo birere bya Gisenyi ntuza hariya hose bamenye n'abasirikare babo baba bari kurwana aho ngaho bashyatsi babyihorera kubera ko ibi bintu bimaze gukora gutya ubushize muri kiriya kiganiro twarabivuze nta bantu bagisuporta bariya bantu muri kara karere erega ndumva ari ntuza wabivuze hano bwana Ali ni gute umutegetsi atumva ibyo bintu bwo kugira ngo aveho neza agasaba kuvamo abakadafi n'abandi bose donc ikibazo gihari nicyo ngicyo M23 yo imaze kubona gutera ubwoba kandi byagombye gutera ubwoba abantu bari muri kara karere kuko ingabo za Congo ubu zigiye kwiyorganiza kugeza aho bashaka gufata decision yuko bakurikira izo ngabo ariho forces ziri kwiruka guhungira kuko bazariyeri yabo soi-disant bazariyeri iri mu Rwanda ntago bahungira mu Bugande ntago bahungira muri Congo ntago bahungira i Burundi umva igihe cyose bahungira mu Rwanda aho bavana ubwo bushobozi bwose n'intwaro zose bafite ni igiki gituma M23 ni igiki cyakoreye M23 kugira ngo ikomeze ikora ibintu nka biriya muri kara karere hari ubundi buryo abantu bashobora kubaho muri kara karere kandi bakabaho neza batabanjije kujya mu biryo by'intambara gutera abandi ibihugu hari ibihugu byabayeho nta kibazo Uganda na Rwanda byabayeho n'igihe cyanuza cya Habyarimana na Museveni badaterana nubwo bari bafite rezide zitandukanye ariko Habyarimana ntiyigeze agira ikibazo na Museveni nk'uko Kagame yakigize na Museveni kandi Museveni Kagame yari umuntu Museveni yafashije cyane
Baraka nagira ngo Baraka niba unyumva nagira ngo iminota iraturangiranye twagiye tugira ibibazo byinshi kuri mugoroba ariko ntabwo n'iminota ndabona igenda iturangirana nagira ngo wenda ukore komantere gato wabonye ko uko twabyibazaga ku wa mbere ntabwo RDF igeze igira ikivuga ahubwo bakoresheje guverineri w'intara y'uburengerazuba umuguverineri niwe wagiye gusobanura ati bariya abantu ntabwo ari abanyarwanda bariya abantu ntabwo ari abasirikare bakoresha guverineri w'intara y'uburengerazuba ubwo niyo hariya nyine muri za Karongi Ngororero Nyabihu Nyamasheke Rubavu Rusizi na Rutsiro bakoresheje iriya ntara nyine y'uburengerazuba kubera iki RDF yatinye gusubiza ni ukwiyakiza n'iki keka
déjà urumva ko bakoresha ba gouverneur donc quoi ko aba gouverneur bo muri la province nimba yitse kubaza iki zera nta ziri mu bibazo uzije kujye mu bibazo bikomeye sino cyo cyambere icya kabiri nuko nababwiye yuko Kagame na kindi kintu azongera gukora mu buzima bwe ngo bizahindura ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa ku improving ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa kuzana ikindi kintu gishyashya yaza kuvuga iki se ubu ngubu urumva yahagarara akavuga iki nta kintu agifite cyo kuvuga nta kintu agifite gishyashya cyangwa kicyazana amahoro cyangwa kicyazana ikindi gihe no Kagame ari mu bindi ubu ngubu icyo ari gukora ni survie ashaka ni survie icyo ashaka ni ukugarantisa abasponsori be ko ibintu bigikora ibintu bigikomeza ubundi Kagame gushaka Kagame ngo aze ngo avuge kuri bebeza azabivugaho peut-être mu mezi ari kuza ariko ubu ngubu Kagame ntabafite kandi abo baguverineri nk'uko nkubwiye bwana Serge ni ukubera ko izo za provinsi zigiye kugira ibibazo bikomeye cyane zigiye kugira ibibazo bikomeye cyane
ni naho hari abantu benshi baturuka muri Congo kandi batura hariya ku manywa bakajya muri Congo ku mugoroba bakaza kuryama hariya niho aba bari muri imitwe swadi za abarwandofone bafite imiryango abagore babo n'abana babo niho navuga habereza fandere z'imityane nagira ngo usoze iyi ngingo tuzagaruka kuri mu kibazo gitaha bidukunde twahiga ko kuwambere cyangwa kuwa kabiri dufite umwanya wajya wenda twakoze no mu dushakashatsi niba aricyo wasorezaho mu gihe kigufi none tukaba twajya kuyindi ngingo ya gatatu kandi ngushimire kuba twabanye
murakoze bwana Serge ni ugukomeza gukurikira evolution ariko njye ndumva yuko twasabira abantu bo muri kara karere kubera ko evolution y'ukuntu ibintu biri kugenda ntabwo ari nziza kandi kara karere kamaze imyaka myinshi kari mu ntambara abaturage barananiwe njyewe icyo nasaba abasirikare bo muri M23 yaba abari bo muri FPR mu Rwanda nuko bareka biriya bintu bari gukora biriya bintu bari kubabwira yuko biba biri guturuka kujya gutera abandi bantu ibyo bintu byari kera ntabwo ari ibintu bizakomeza kubaho kandi abanyarwanda bagomba kumva ko batagomba gushyikira ibintu nk'ibyo ntabwo dushaka nanone ko abantu bapfa benshi cyane cyangwa se niba bari n'abakeya ntabwo dushaka ko bapfa dushaka amahoro abo basirikare bose bari gushaka kuba babijyana no kujya kurwana babivemo babibemo rwose bwana Serge babibemo babireke ni amahane dushaka kuko ko mu ninjira muri mu Rwanda urumva ku biza ibintu biza biba urakoze bwana Serge ndabashimira mwese bayi muri kiganiro bwana Ali na bwana Epibak na bwana Serge n'abakudukurikira
urakoze cyane comrade Baraka utwihanganire gufatirana nyine muri mu ngendo ibibazo bya tekinike birumvikana na network abakozi bateka mutwihangane rero mu kimwe gisaha tuzabizuminga tugana kuri ingingo rwose mugenzi wacu ari tranquille tuganira neza epi mati komantere soza kuri ingingo ariya bivuzeho wenda mu ncamake ariko iyi ngingo nzagarukaho mu kimwe gisaha M23 RDF iraka ceasefire cyangwa se terefe ni uko yaba yakubitswe hari ukuntu hariya yavuze ati bashobora kuba warawe n'umuriro kandi ifite ishaka kuvuga bya bibunda bya UPDF hari uwambwiye ati byaramashaga kuba baka ceasefire cyangwa se terefe ntabwo ari uko barushye kurasa ahubwo ni uko babonye umuriro ubaka nk'uko uyu muvandimwe wacu uri kurwoma arimo kubinyandikira mu magambo ahinnye pardon niba aricyo babivugaho mbere ko tujya ku ngingo ya gatatu isoza
yes Serge biragaragara ko ntabwo ari ukubera ko bakunze amahoro ko bashaka guhagarika imirwana ahubwo ni uko hari ibintu byababayeho batari biteguye kandi n'ikimenyimenyi imaje amashusho yose twagiye tubona twa videwo twagiye tubona ba batoraguye barimo kubavana mu mikuku babavana mu byondo hepfo mu mirima abaturage baba bari mu kubaha induru babatoragura babashyira mu makamyoneti byose ni ibintu byivugiraga bira ntabwo twigeze tubibona mbere ariko nagira ngo nkwibutse neza igihe Kagame yavugaga ya magambo twarabivuze tuti abivuge yidoge uko ashaka ntabwo azongera kwinjira muri Kongo nk'uko yishakiye Kongo yacyagiye siyo yabona ibyo ari byose Tshisekedi washoboye kwikiza Kabila akaba atakimujena nk'uko yamujenaga mbere ntabwo azananirwa kwivana kuri Kagame cyangwa kwivana ku Rwanda edayeri n'igisubizo yamusubije cyarumvikanaga ati azaba ari umwiyahuza umuntu uzumva azabonera amahoro mu gukomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu guhubuza umutekano Kongo igihugu cyacu Kongo ati azaba ari mu buryo bw'ubwiyahuzi ibyo rero Baraka avuze ko abazaruka bashobora kugira batyo bati rwose ibi bintu turaranze agasuzuguro n'agasuzuguro karagize ndumva tukibivuga mbere narabivuze nti Kongo iruta inshuro 90 n'izindi u Rwanda mu bunini yewe mvuga n'abateye urwenya ko Tshisekedi apima 230 Kagame agapima 60 bakaba bafite ubutunzi bwa zahabu n'abandi ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bo ntabo bafite miliyoni 70 hafi 100 z'abaturage abandi 13 ni gute bakomeza bakabatubanga kuriya kuvuga rero ko bazajya bagahaguruka babakorera ikintu gikorwa nka kiriya Baraka avuze ntago ari byo gukinisha uvuge ngo ni urwenya cyangwa ngo ni abakongomani ngo niko babaye ngo bizahora bimeze gutyo Uburusiya bwagiye muri Ukraine buzi ko bufata Kiev iminsi ibiri ukwezi kurarangiye bwana Serge intambara ntabwo zikirwanwa nk'uko zarwanagwa mbere uko Kabila uko Kagame yinjiye muri Congo nk'utera icyuma mu mavuta muri 1996 ntabwo ariko bikimeze ibintu rero bakwiye gutekereza kabiri bakareba icyazana amahoro kuvuga ngo bazakomeza bifatire bajye kurwana ngaho bikunda ngaho bafite aho barwanira bira n'agasuzuguro kabi kandi abakongomani bazagira abo bakange nk'uko twabonye mikwege yahagurutse akajya mu mahanga na ndetse akarinda agira abona n'igikombe abona n'igi na Prix Nobel n'abandi bazarirwa bazagera aho bagira ko kanyabugabo bavuga bati twanze agasuzuguro kandi nubwo bazaba bateye u Rwanda buri wese yabumva bwana Serge kari agasuzuguro kari gakwiye gushira abanyarwanda nabo bagashyira ubwenge ku gihe urakoze
urakome cyane epimati nagira ngo dusoreze ku nkuru nyine ya nyuma ni inkuru ya Gerard Urayeneza twaramutabarije kuri radiyo itahuka reka nshimire Edouard Kabagema rwose Edouard Kabagema aho uri kuri mugoroba imana iguhezagire wa mugani w'abantu bari hariya mu Rwanda bati gushimira radiyo itahuka reka mbivuge dushimire Edouard Kabagema kuko iyi topic ntiyahwemye kuyigarura umunsi ku munsi mu kiganiro cy'ubukerarugendo y'abaturage Gerard yaravuzwe kuri radiyo itahuka mu karengane yahuye nako biteye isoni biranababaje kubona ejo agirwa umwere Muhima uriya mucamanza Muhima waciye rutete bagenda akamukata imyaka 25 ari uyoboye iriya nteko y'abacamanza naravuze nti birababaje pe ariko ikibazo kiri ahangaha abantu baribaza bati abamushinje ibinyoma byo urwabo ni uruhe aha niho ruzingiye pima kingingo ni wowe ndi nkeka kuri butangireho kubera ko Gerard Urayeneza ni umushoramari yashinze rya shuri rya Gitwe yashinze hopitali ni umwe muri ba rwiyemezamirimo navuga bari bagihanyanyaza kugeza ubwo leta y'agatsiko imusenye baraje batitanga imisanzu arayitanga akandika sheke mu matora mu mwaka 2017 yandika sheke bati amazeru ntahagije bashyiraho ayabo biraza bati ishuri ntabwo ryujuje ubuziranenge ishuri bararihagarika baravuga bati turifuza ubuyobozi bushya FPR cyangwa Ngarambe Joseph araza ashyiraho ubuyobozi babyinjiramo baravuga bati umaze imyaka 2 cyangwa irenga abarimu n'abakozi ba universite ya Gitwe ntago bahawe integuza yuko akazi gahagaze umuntu wafungiye byumvikana babara kuva ku munsi wa mbere bahagarika kugeza munsi barabara batugomba kwishyura bajya muri banki bafata amafaranga baratwara ubu n'uwamubwira ngo nasire gutangira business ye umugabo ntabwo yakongera guhagarara ari mu gihombo gikomeye bitewe n'uko baramunyunyuje baramukama nayo mu ihembe barayamara bagera mu bintu barangiza uyu munsi ariko icy'ingenzi ni ugushima Imana ko icyaha gikomeye kiruta ikindi cya jenoside abaye umwere ariko kuba umwere ndakeka adafite urwara rwo kwishima baramukereje bigeze kuri rugero ahubwo ikibazo kibazwa ngo abamushinze ibinyoma urwabo ni uruhe ibyo ni byo abanyarwanda twandikira baraye bakora ikimeze nka manifestation wabonye amavideo ndize ko mwabonye amavideo ntabwo ufite uburyo bwo kwiyazana kano kanya ntabwo nabiteguye ariko mwabonye amavideo y'abantu baraye hariya mu ntara y'amajyepfo bategereje ko uraye neza asohoka muri icyo gihome bavuze amafirimbi bari ku mamoto yari celebration kubona Gerard uraye neza agirwa umwere abaturage bakumwakira na bagenzi be byari ibiro by'ubwuzu ariko ikibazo twibaza ngo iyo abantu babeshyewe bagafatwa bagafungwa abanyarwanda ntibavuga ariko gatsiko bakavuga ati noneho turakureka uyubaye umwere baraselebratinga epimaje twaba turenganya abanyarwanda cyangwa twaba tutumva sisiteme dukoreramo evode navuze ati abanyarwanda ntabwo bumva sisiteme bakoreramo ati iriya sisiteme ni iy'amabandi ni sisiteme imeze nk'amabandi yiba akoresheje intwaro kuba tubraminga abanyarwanda ko baselebratinga ko yafunguwe ariko batigaragambije ko yafunzwe twakumva ubukana bwabyo ni nkuko wabona porosesi bagena afunguwe si manura cyangwa ndagura ukabona arafunguwe bakava ko yanditse ibaruwa isaba imbabazi perezida wa repubulika turabona ibimenyetso nyine yaba mu miryango mpuzamahanga yaba u rwanda bari ibimenyetso bica amarenga ukibaza uti paul yaba azafungurwa biramutse bibaye tuzabona abanyarwanda baselebratinga mu rwanda bavuga bati n'ubundi wari wararenganye kandi muri iyi myaka ibiri bavuga bati n'ubundi uri umwicanyi icyaha kiguhamye iyi mantaliti twavugaho iki bwana pimaki namushobora
ndongera nsubiremo ko muri revolisiyo duharanira turimo gushaka ko abanyarwanda bakora aka gatsiko kabaho iyi revolisiyo ni revolisiyo ihera mu myumvire mu mitekerereze tugatekereza ku bundi buryo niba umuntu afashwe azira akarengane tukaba twashobora kubyinubira ku mugaragaro nk'uko yafungurwa kuriya bakabyishimira ku mugaragaro ariko rero hari aho tutabarenganya kwishima ku mugaragaro hari igihe batabita naho rigeri cyane ariko kuba wakwigaragambya ngo nuko kanaka bamufashe kandi ari Kagame n'agatsiko ke bamufashe bakavuga bati nawe uramushyigikiye nagira ngo nkubwire ko Paul Rusesabagina nibamufungura ntabwo nizera neza niba hari abantu bazaboneka ngo bajye kubyina kubera ko bazaba bamufunguye batabishaka ni kimwe uretse ko baragaragaye igihe bafunguraga Delina n'umukobwa we na Diane hari abagiye kubareba kamemo barabasanganira yewe na Kizito n'Ingabire hari abagiye kubasanganira ibyo ntabwo babura iyo ari ukubafungura ariko kubafunga akenshi na kenshi usanga leta ibihari cyane kubera ko abari bo babafunze bakafungurwa kubera presiyo bashyizweho n'amahanga byo bazingumuriza bagaceceka bakareka bishima bakishima ariko rero ntabwo navuga ngo byose babikore kimwe niba baba babateye ubwo bavuga bati turabarasa nimuza kwigaragambya kubera ko twarenganyije kanaka ntibaze kubashyiraho iyo woningi mu kwishima kamwe mu byo nibura bigaragariza n'ufunguwe n'uwo muntu urenganuwe bimugaragariza ko abanyarwanda bari bakimukunze wabibonye Gerard uraye neza uko byagenze wabibonaga mu gace ke hari aho yakuriye aho yashinze ririya shuri aho yateje imbere akarere ku buryo bugaragara byagaragaraga ko ari lida karisimatike ari umurideri karisimatike mwene wa undi ugera mu baturage bakavuga bati uyu ni Rwizihirangabo ukabona ko kuba mwishimiye ateye
ugiye kumbwira ko buriya ejo ndumvaga madame Adeline Rwigara mu kwibuka umugabo we imyaka 7 avuga ati bateje akababara abanyarwanda bakereshe abanyarwanda ibi ndabivuga kuko hari abanyarwanda yatunze yahaye imirimo hari abanyarwanda yafashaga kuri Gerard uraye neza nabwo navuga ni buriya guzu bw'abanyarwanda ni ikimenyetso n'ibyinshi byo kugaragaza ko afiteras yarahagarariye muri sosiyete nyarwanda yari sembore muri sosiyete y'u Rwanda gerageza umbwire irashoko niyo nshakwibaza kuko
nabikubwiye ko bigaragara ko yageze mu baturage bamugaragariza ko ari Rwizihirangabo donko ni mwene wa muntu ufite utera abaturage akabatera ishyaka hakaba enthusiasme igaragara bigaragara ko bamwishimiye bira rero umwe n'abari ni bo Kagame yanga abantu we ntabwo abaturage batabategetse bashobora kwikora kuriya ngo bamushagare bamubyinde kuriya hataje DMI hataje Force Speciali hataje bamagigiri babamaneko ntabwo bishoboka ariko reba abagiye kureba uriya mugabo w'ukuri umugabo wakoreye igihugu agakorera iterambere nyaryo agahera kuri ekore segondere agashinga universite agashinga ibitaro agaha abaturage imirimo iyo ariyo yose yari batunze babimugaragarije kamemu kubera ko nta terabwoba yari bashyizweho bagerageje kubyerekana ibi rero mwene abandi b'abaturage baba bifuza ko baboneka hafi kuri buri gasozi habonetse umuntu utanga imirimo nka kuriya u Rwanda rwatera imbere rero nicyo kikwereka ko yari afite agaciro nyako mu baturage nicyo kikwereka ko ntawe yari ahuriye na biriya byo kugigira abantu bavuga ngo kanaka ngo bamunomye ni guverineri se utazana iterambere utazana imirimo meya utazana imirimo mu karere arimo meya abamaze iki umushoramari nka Rwigara uha abantu barenga 200 akazi ibihumbi 200 akazi umushoramari nka Makuza rwa Bukamba nk'uyu nguyu uraye neza bakamufata bakamufunga bakabafata bakabica biragaragara ineza badashakira igihugu badashakira abaturage ntabwo bifuza ko bagira uwabaha akazi ubahaye akazi ahubwo akwiye kwishwa kanafungwa kubera ko misiyo bafite niyo gukenesha abaturage niyo kubababaza iyi mishinga yabahuraye neza yo kuzamura abaturage ni mibi ni kimwe n'abira byo guhinga ukikenura ukihaza mu biribwa ugasagurira isoko ni bibi kuri FPR ibyiza ni uko bicwa n'inzara arasigaye ugasigara amatwi yumva nta kindi yumva uretse kumva icyo waha abana bawe mu mugoroba bya politiki ukabirekera Kagame bya politiki mu bindekere mwebwe mumere nk'inyoni n'inka zibyuka zigiye kurisha inyoni zikabyuka zigiye guhaha nta bindi bya politiki mu bindekere iby'imipaka mu bindekere nzabakingirana mumere nk'inyoni ziri muri kaje inzara yabica itabica ngiye mfite indege ndaguruka vuwara ariko bawuraye neza batinyuka guhahira abaturage abo ngabo nabo gufunga
ya nibyo okay harumbwiye ati kosora harawuvuze ngo Ngarambe Yosefu cyangwa France Ngarambe ntabwo nzahumbwira hariwo wansobanura kuko bose nabavuze kuri mugoroba navugaga wo muri FPR ni France Ngarambe wo muri FPR navugaga ni France Ngarambe wo muri FPR navugaga niba ari ibyo wumvise ngo harunyandikiye ngo ni nkosore ntabwo ari Yosefu Ngarambe ni France Ngarambe kuko navugaga kuri uyu wayine neza navugaga France Ngarambe ndetse ko ariwe sekretari wa RPF niba ntibeshye harunyandikiye ngo ni nkosore kandi navugaga wacyuzaga nyine watwaye amafaranga menshi ya wiraye neza bongera amazeru urakoze cyane wenda nicyo navugaga niba aricyo warumvise epimati iminota turangiranye ntabwo twaba turi kumwe ku wa mbere nzagaruka kugarura ururimi rw'igifaransa wabonye yuko uyu munsi Kagame yakiriye ikigo cy'iterambere cy'abafaransa i Kigali mu Rwanda kandi banakiriye ntabwo nibuka izina ariko undi mushinga waje kugarura igifaransa mu Rwanda ni ibintu bibiri byaje hari ikigo cy'iterambere hakaba n'i departement nanone ishinzwe gushora imari mu kwigisha abarimu cya gifaransa cyari kibi cy'abajenosideri cyahindutse imari cy'ubutimaki mu magambo yinye niba ari komantere akora ko nzabigaruka ku wa mbere mu magambo arambuye
erega nicyo kikwereka impamvu u Rwanda ruri aho ruri ntabwo guverinoma ntabwo perezida na guverinoma bitwara nk'indaya igihugu kigahinduka nk'ikiraya
Yeah, ngo navuze Joseph Ngarambe wo kuvuga François Ngarambe okay urumva ko umunyamabanga w'FPR ni François Ngarambe ntabwo ari Joseph Ngarambe ubu Joseph Ngarambe azavuga nawe anyikomeye twakomeza
ibyo bijya bitubaho tuvuga twane Mugesera na Mugesera wundi urumva
ya
Nuda nari ndimo kuvuga igihugu cyitwara nk'ikiraya uyu munsi turi mu Cyongereza uyu munsi turi mu Gifaransa donc nuwazanye menshi n'ubupasa ni ujyana niyo ndaye donc mfite icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo igihugu cyabaho gitse niyo mpamvu ibiri mu kuba ku Banyarwanda biterwa n'aba bategetsi n'ibyo ngibyo ubwo se bazakomeza bahuzagurika bagiye guhindura se amasomo yose azigishwa mu Gifaransa bagiye barabiteganya bite ntabwo tubizi uko babiteganya ariko ibyo byose biragaragara uko birukanye igifaransa bakinyujije mu cyanzu none kigarutse mu irembo kigarukiye mu irembo ibyo bintu se wabisobanura donko ni ukuvuga ko uyu munsi n'ubu ari wowe uzanye udufaranga twinshi ni wowe winjira undi naza n'udukeya abamukumiya mwita intera nose sera montabure igihugu cyabuze kiyobora imana tugira iwacu nuko ihuriro nyarwanda rihari rikaba ririmo ku ririmo kugerageza kandi rizabigeraho tugomba gukora impinduramatwara ibi bintu bikagira igihugu kikagira musimamo kikagira aho gihagarara by'abari muri izo ndimi ntabwo byavuza kwigisha indimi ariko kuvuga guhora tujahagurika kugira ngo ireme ry'uburezi ribure erega nibyo byawe ndibyo wavuze ati niba ushaka kwica igihugu neza banza wica uburezi uzaba wice byose abaganga bazarererwamo bazabaga abantu bapfe
igifaransa cyishwe kubera iyi mpamvu kubera ko kugarura igifaransa wakwibaza ubundi cyagiye ku iyi mpamvu kubera iki abakivugaga byabagezeho ingaruka kubera iki bagiciye none uyu munsi bati turi muri kampanye yo kugarura igifaransa n'abafaransa bagiye kugaruka gushyiramo amafaranga kugira ngo cyongere kivugwe urumva ni politiki nk'iyindaye gukunze kubivuga ahubwo umwenegihugu bikamugiraho ingaruka ahubwo ndabaza buno butegetsi ururimi navuga urwo ari rwo rwose uyu munsi mvuga iringara ndizera ko nitugera mu Rwanda mutazamura ko mvuga iringara cyangwa mbaraka mutazamura ko tuvuga iringara indimi ni umugisha kuzimenya zose ariko ni gute ingaruka z'ururimi zikugeraho ku muturage igihugu kikagenda kigakena kikaruca nawe ukagira bikamugeraho ingaruka uyu munsi bitewe n'ukuri kwa politiki y'indaya indaya zimbabarire kuko burya nazo ni umwuga wazo wenda ntabwo mbizi ukabavuga ngo urwo rurimi ndarugaruye kubera inyungu n'indonke ngiye kuvanamo bwana pimaki
erega sinzi bigombera ubwenge bungana no gute kumva ko niba bari bafashe icyemezo cy'uko icyongereza cyinjira mu ndimi zigishwa mu gihugu ntabwo byanze ariko twebwe muri aranisi twemera ko kuza gukoresha igifaransa n'icyongereza bizaba ari avantage ku Rwanda bizatuma duhahira mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika bivuga igifaransa kandi bitume tunahahira mu bihugu bivuga icyongereza mu burasirazuba donc entere nuko igifaransa kizigwa neza n'icyongereza kikigwa neza umwana akarangiza azi kuvuga izo ndimi neza umwana akarangiza ari bilingue kandi avuga n'ikinyarwanda ibyo yewe n'abangombwa n'igiswahili bakiga ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye ku muntu ukunda igihugu ku bantu n'amasaha bakwemera bakayongera ariko izo ndimi zombi zikigwa naho byo kuvuga wenda uko igifaransa cyagiye ni bya bindi byo Kagame yumva ko ariwe gihugu we na familiye niwe gihugu yaje nta gifaransa yumva donko kubera ko ari igihugu cyose kigomba kwiga icyongereza donko byo byarumvikanaga
yaravuze ati umuryango wa Franco n'upfuye byane byanshimisha nicyo gifaransa kivuyeho byanezeza kandi yabigezeho yica les intellectuels rwandais abashyira mu magereza uyu aravuga ati nafungura abaprofeseri nibafungura abaprofeseri bigisha igifaransa bafungiye mu magereza yose yo mu Rwanda wajya kubyumva muri ya periode batatu banaho ukuntu abana bigaga muri za universite bajya kwandika tezi bakajya mu magereza icyo bitaga gucurisha
yes ibyo rero yabigezeho sinzi impamvu rero ahindukiye nyuma ati ntabwo mbyanze ko igifaransa rwose kigaruka ariko bikwiye kugenda muri gahunda atari ukwirwa uyu munsi twahinduye ejo twahinduye abize mu cyongereza birapfuye abize mu gifaransa birapfuye ibyo bintu bagahora muri yo kubyina muzunga kugeza gihe nibafate gahunda ifatika cyangwa niba babe babyihore tuzabyikorera tuzigisha indimi zombi kandi neza abana bagire ireme ry'uburezi ku buryo bazashobora guhahira mu mpande zose z'isi icyongereza n'igifaransa rwose njye mbona ari bwo buryo bwiza kandi tukabikorana umutima ukunda w'abanyarwanda atari uguhimana umuntu ahimana gutari umuyobozi agahima abaturage bose yagakwiye kuyobora
urakoze cyane ifi make erega kuba inyungu zo kuba birenge ni nyinshi cyane ariko bitewe n'uko nyine iyo ushaka gusenya igihugu ushaka kwica nation wica abantu kwiga ndetse kari honorable kabera wabitubwiraga honorable ndagusubije kuri mugore wanjye ko dukurikiye wenda aho uri mu makarito wigeze kuvuga ngo umbaza ngo abaminisitiri bangahe baba bayoboye minisiteri y'uburezi twarabaza tugera mu icumi zirenga hano ubwo uyu munsi nzi abaminisitiri bayoboye iriya minisiteri y'uburezi umbwira ko nta veni u Rwanda rufite kuko edikasiyo yapfuye uyu munsi minisiteri y'uburezi muyirebe uko iteye ni ikibazo gikomeye cyane ari Abdul Karim kuri iyi nkuru mu magambo ahinnye ku minota turangiranye dusoze twavugaga ku burezi abafaransa baraje bazanye ku mafaranga n'ishoramari nibyo barashishikariza abanyarwanda kwiga igifaransa ku bwinshi bakabwira ko ururimi rwiza rukoreshwa ku isi ariko dusubije amaso inyuma muri iyi myaka irenga cumi n'ingahe ishize ni ururimi rubi rw'abateguye jenoside ni ururimi rw'abajenosideri muri iyo politike yakoreshejwe igacurangwa ikaririmbwa usobanura ute ko wavukije abantu amahirwe bagize bari bafite uburambe muri urwo rurimi n'abarwigaga bakagira ipfunwe bakavuga ati turarwanzura ruzinutse uzagaruka tuvuga uti mu rwige ku bwinshi ni ururimi rwiza bitewe n'inyungu zirimo hagati uyu munsi u Rwanda afitanye umubano uyu munsi n'abafaransa Kagame arakora sekirite y'abafaransa interseke muri Cade de la Bodo mu makompanyi y'abafaransa Kagame nabonye ngo agiye kujya muri Jamaica arababwira ati se agiye gushaka isoko ry'urumogi byose birashoboka rega dufite umuperezida umeze nk'umukomisiyoneri uraseka agiye kujya muri Jamaica for the first time Jamaica narindi ejo bundi wenda ntabwo ndibivuge narindi ejo bundi ni igihugu gikennye cyane kuruta n'u Rwanda iyo ugeze kuri aeroporo yawe ukagera muri downtown yawe uribaza uti se ndi ku kimicanga ndimo ndibajina ahantu habi habaho ariko ambiance iba muri kiriya gihugu my friend ambiance ihaba ntabwo ushaka gutaha Kagame ngo azakoreho urugendo rwa mbere ejo bundi ashobora kuba agiye gushaka isoko ry'urumogi kundi rwo kambere rucuruzwayo ariyo mbere twakomeza
Serije Jamaica ubanza uzi neza yuko ari bari abantu baho naho ubwaho hari abantu batwaraga abaslaves abacakara bavanaga muri Afurika nibo bayigize so nibo bahingaga ibisheke bivamo amasukari bahingaga ibiki byose bagaburira bino bihugu byaje gukira biturutse ku bintu nk'ibyo ngibyo so abo batwaraga aho ngaho muri ubwo buce bwose buriya babaga ari abanyafurika bene wacu bibaga muri Afurika yose bagurishijwe n'abami icyo gihe bari bameze nk'uko ubona Kagame arimo guha abafaransa arimo kugurisha u Rwanda aruha abanyamahanga niko byari bimeze icyo gihe nuko ubu ngubu abantu batarabisobanukirwa ariko imbere mu mateka azaza niba abazajya kwandika amateka bazaba babona ibyabaye igihe cya slavery ya kera babone n'ibirimo kubaho ubu ngubu wa perezida bamwe uzabona Kagame ko atazaba muri babandi haba bami bahaga imbunda na n'inderwamo n'ibikomo byo kwambara intuza inigi nibiki
n'amasabune n'udukiri
bagatanga birabura Kagame rero nawe bamwubakira amahoteli we bakanamushimisha bakamuha intuza bakamuha izo private jet bakamukingira ikibaba akagurisha abanyarwanda niko bimeze nta kundi abasirikare igihugu igisirikare cyakaba yari igisirikare cy'igihugu kigahinduka askari cyangwa se security ntuza abacunga ibigo by'abafaransa cyangwa abakorera abafaransa ubugaragu kuko abasirikare b'abafaransa bo ntibashobora kuza kubikora ni ibintu biri complicated cyane ariko umuntu ashatse kubishishoza yahita bibona agerageje gutekereza dipa bya bintu tuvuga tuti abantu batagize intege nke zo gutekereza bagatekereza cyane bahita babona yuko Kagame arimo gukorera aba bagashaka buhake kugira ngo bagurishe ibihugu byacu cyangwa se imari y'umwimerere wacu nyafurika. Serge, ku byo muvuye kuvuga ndashaka nkubwire ngo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1998 Kagame yategetse yuko igifaransa abana bose bari muri université bagomba kukiga abana baranga sinzi yuko abenshi ubanza barahuye nabo muri Amerika aho ngaho
nturanye nabo benshi bahunze muri iyo nkubiri bari hano muri Leta Zunze Amerika.
Yes, barahunze rero bahungira muri Uganda. Uganda irabafasha ko yumva gutategeka umuntu ngo niyige ibintu cyane cyane amaze kugera muri université umutegeka ngo niyige igifaransa ntabwo ari ubwa mbere abikoze mu 2006 raporo ya Bourget isohotse y'indege igifaransa ahita akirukana afunga ntuza ambasade aramwirukana afunga Culture Center mbese biratomboka.
Bale uvuze Culture Center harumbaje tubazubaka Critérium Française cyangwa iriya nzu
bazayubaka kuko
yarayubatse deja kumba ngo Macron yarayitashye Perezida Macron yarayitashye ajya mu Rwanda.
Absolutely kuko barashaka amafaranga uribuka ibi wavuze byo kuvuga ngo ntuzi ipfuye francophone ipfuye ngo yakwishima
90 seconds.
Orlando ariwe wari perezida n'ejo bundi rero ntabwo ari kera cyane n'ejo bundi nka muri 2016 cyangwa na gatanu nimwe yabivugaga cyangwa 14 ibari kera cyane ntabwo ari kera cyane rero n'ibi ngibi agize icyaba abafaransa bakagira batya nabyo yakongera akabikinga.
Kundi ruhande kandi umuyobozi w'iki kigo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa Madame Louise Mushikiwabo basinyanye na Minisitiri w'Uburezi Dr. Valentino Maria.
My question is English spoken literacy is one of the biggest challenges we find in the workplace. My question was what are we doing as a country or what can we do better to improve our youth that are coming out of universities with very poor English spoken skills?
That one we have talked about so many times. The Minister of Education is here, Rabyumva. Ariko ni Kinyarwanda gifite ikibazo byose.
Nakivugaho gake ariko for sake of clarity I chose English as the language.
So hagati ya Minister of Education na Culture bakwiriye kudufasha by'uburezi indimi ziragoye cyane ariko
10 seconds
ari nagira nkumvise nyine ukuntu byari bitangiye kugenda avuga ururimi nyine yavuga ati izo ndimi tugomba kuzemera tuzigarura n'ejo bundi mwaka 2018-2019 nibwo yatangiye kugenda agarura avuga ati izo ndimi turazikeneye bitewe na dire z'amafaranga barimo n'abafaransa.
Yes Serge urabona uretse kuba ari umuja ni n'indaya ariko noneho yashyiraho ubudikiteta rero n'umudikiteta udatekereza cyane akaba uko yabyutse ariko agira ni nk'uko ubona ahindura abaminisitari
icyo mashaka kindi ndakibonye
niko hindanije
igishakuye muri ubwo bigendo niki gihugu cy'ubwongereza gitekereza mu gucana umubano ku Rwanda n'igihugu cy'ufaransa perezida Paul Kagame yasobanuye ko urwo rugendo yari amaze amezi abiri aruzi akaba yanarwishimiye asobanura ko yasobanuriye ubwongereza ibyerekeranye no gucana umubano ku Rwanda n'ufaransa uko igihugu cy'ubwongereza cyabyakiriye akaba atari ikibazo cye icyamurebaga gusa ngo ni ugusobanura perezida Paul Kagame
ibyo twaganiraga muri rusange bijyanye n'ibyabaye hagati yacu n'abafaransa yanabasobanuriraga ibyabaye n'icyatumye biba bakabyumva gusa ntabwo nabifuzagamo no kumenya icyo babitekereza kuko nta nubwo njye numva bibareba bikaba nk'ibyaba abanyafurika abantu nyine babanza no kujya gukora ikintu bakabanza bagatelefona kubaza ntabwo ari byegeze
mu kiganiro perezida w'u Rwanda yagiranye n'abanyamakuru umubano w'u Rwanda n'ubufaransa wahagaritse yagarutseho cyane n'abanyamakuru banerekanye impungenge z'uko u Rwanda rwakurwa mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa perezida Kagame akaba yabivuze muri aya magambo
kuri njye rwose ururimi rwanjye n'urunyafurika bya francophone byinshi n'ukuri wo nyine gusanye hagira ikivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishoboke ntabwo bintera umwanya rwose nk'abantu benshi kubabiza bigize ingaruka nakwishima ifunga ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri njye ntacyo
impungenge kandi ziterwa n'uwo mubano muke w'u Rwanda n'ubufaransa abanyamakuru bagaragaje ko bitoroshye
ari uramwumva uwo muntu
sasa rero urumva pimiranye umuntu w'umuperezida w'igihugu avuga ati njye ntacyo bimbwiye kimenyesha ntabwo azi akamaro k'indimi serije aho niho hari ikibazo irwo ni wo bakubwira ngo u Rwanda rwo waragendesheje
ngo bipfuye bikavaho njye nakwishima
ariko uretse no kwishima aravuga ngo ntacyo bimubwiye ikimenyesha urumva yuko uburezi ntacyo bimubwiye kuko indimi nazo ziri pati y'uburezi ariko uretse n'ibyo ngibyo mu gihugu kivuga ngo cyateye imbere kugira abantu bazi indimi biragufasha niwe urimo kuvuga ngo urashaka ngo ushyire imbere tourism ngo ushyire imbere service mu gihe ushyize imbere ibi bintu izi ndimi zirakenewe kugira ngo ushobore kuzana abantu b'ingeri zose ariko nibyo ubonera yuko bino bintu kuyoborwa n'umuntu w'injiji n'ibintu bibi cyane umuntu uzi ubwenge bwo kwica gusa n'ubucakura bwo kwiba Serije ni ikibazo u Rwanda rwaragendesheje ku byerekeye iby'igifaransa rero nakubwiraga mu 2006 arabyirukana asenya buri kintu cyose mbese birarangira wibaza mu myaka umunani yari ishize birukanye abana b'abanyarwanda abana barahunga babona ubuhunzi bamwe batwara Amerika harimo na mushiki wa kabare we yagiye Norway abandi bajya za Sweden abandi bajya hehe mbese barabarirokayitinga kuko u Rwanda rwashanga ubururu bahige muri Uganda ujye kubazana ku mbaraga banasaba na perezida Museveni ngo abatange aravuga ati ntabwo byabaho ntabwo umwana yaguhungiraho ngo umutange ibyo birarangiye none ubu ngubu nyine bamaze kugira ibyo urabyumva ariko bivuga mu 2006 koko baramutumiye ahangaha kuko urabona bano nabo babarwanira yuko babona agahugu kaza nibwo urugendo rwo gutangira kujya muri East African Community rwagiyeho ajya muri East African Community bivamo ajya muri atangira ibya CHOGM mu 2007 aba entitled batangira gusaba yuko yajya muri Commonwealth 2007 ziko CHOGM yabereye muri Uganda agiye urambwira bati giye ntikiragera 2008 oya nturagera hari ibintu tarakora byiza 2009 rero nibwo bamwemeraga ariko bemerera u Rwanda bavuga ngo indangagaciro za CHOGM ntago bazifite n'ubu ntazaragira uretse ko twebwe nk'abanyarwanda twishimaga yuko kandi n'ubu twishimiye ko turi muri Commonwealth tutekereza yuko Commonwealth izakoresha diplomasi yayo n'imbaraga zayo kugira ngo yigishe ubuyobozi bw'u Rwanda ukuntu ubundi ntagakiro zimera za demokarasi kuko Commonwealth ni byishyira imbere UK yirata ivuga yuko ariyo nyina waza demokarasi twari tuzi ariko bazi Commonwealth izabishingira ryo kwiga demokarasi kuko baranabitanga ariko n'ibindi bungukiramo yuri mu rugaga nk'uru rwa Commonwealth kubera batanga amashuri y'ubusa hari abana bigi basponsoringa b'ubusa hari ubucuruzi bagufasha hari biki hari ibintu igihugu cyakabaye cyungukiramo ariko ubu arasimbutse agiye mu Faransa Commonwealth barimo kumureba kandi ubu ngubu nabo nuko barangariye kuri Ukraine ariko ubundi bari mu ntambara zabo z'ubucuruzi kuko UK yavuye muri European Union ubu Faransa bashaka ngo bukoreshe European Union bwistaging nibyo irimo kubona nk'ubu Rwanda biri ubona Kagame arimo kwiruka nkajya mu Faransa ajya muri European Union bashaka ngo bamuhindure umusirikare uzajya barwanira intambara za European Union particularly ubu Faransa hari ikibazo rero amaze kwanduranya muri Amerika baramubona nka ntuza baramubona nk'umuntu utubahiriza uburenganzira bwa muntu wabubanza wabonye na raporo ya Amerika yongeye gusohoka ya State Department imuvuga yuko atubahiriza uburenganzira bwa muntu bari mu rwego rwo gutangira kumufatira ibyemezo na hano bamereye nabi nubwo bamuhaye agahenge kubera coga bamereye nabi hence impamvu wabonye gusinge batinze kumuha noneho arasimbutse agiye ku Bufaransa Ubufaransa nabwo butireka tukuvana iby'indege tube tubishyize mu kabati we tukugire umunsi wongeye kwihindura tuzabigarure cyangwa umunsi wamaze gukoresha tuzabigarure so ni wibuke bya bindi yavugaga umvise n'ubu yabivuze ati ntago meze nk'abantu ujya gusobanura yiba adasobanura kwa karenge ke katakiva mu Bufaransa katakiva kwa makuru ntabagiye kumusobanura no kumusaba imbabazi kwa katakiva muri European Union ubundi ko kajyaga muri Amerika bikugaragariza rero yuko ibyo avuga Kagame avuga ibi ariko amenyesha ibindi w'ibyo akora ibyo akora cyangwa abiseka abandi muntu bo babikora kandi ari ubikora niyo mpamvu nk'ubu ngubu serije we n'utera ubwoba akarere n'abanyarwanda ariko agashaka kuvuga ngo nk'uru banyarwanda nirwo ritera ubwoba ibi bintu abanyarwanda bakwiriye kubira bakandastaninga mu cyongereza ibyo bita reverse psychology ariko ku byerekeye rero ibi byo kwiga igifaransa ku bwanjye sandwe ari igifaransa gusa n'igispanyol bakige n'igiki babyige kugira ngo abanyarwanda bashobore kugira isoko ahantu babona ubuzima muri za UN babona ubuzima muri no muri African Union ahantu hose bagende babona ubuzima kubera ururimi baba bazi birafasha cyane ariko ikibazo ntago Kagame azabibaha akora kubwira ati nge ntacyo bimbwiye bishaka umuntu uzi akamaro kabyo kugira ngo bikore urakoze cyane Serge
urakoze cyane reka dusore zanga kuri mugoroba mbashimire Epimake mu masaha 30 hari icyo ushaka gusorezaho mbere yuko dutandukana
icyo nsorezaho ni ukubwira abanyarwanda ko ubuyobozi twarabasobanuye igihe kirekire biragaragara ko ntacyo bazageza ku Banyarwanda abanyarwanda nibahaguruke birwaneho baze batugane dukoreshe uko dushoboye tuvaneho ubuyobozi bubi dushyireho ubuyobozi bushobora kuzanira amahoro ubumwe n'ubwisanzure buri munyarwanda wese ndumva aricyo
naharanirwa ntago ntawuyaguhera ku busa
murakoze cyane basangira ngende rero Comrade Ali Abdulkarim Epimake namushobora n'abandi badukurikiye worldwide hirya no hino ku isi nababwira ni dukomeze duharanire uburenganzira bwacu duteze imbere ubwisanzure bw'umunyarwanda ihura nyarwanda rero mizero rukumbi y'abanyarwanda ni twebwe rero turi ku rugamba amacumu duterwa tuyizibukire ariko dukomeze urugamba rwo guhubura umunyarwanda mwakoze cyane mwese twabanye nababwira ni itondo cyiza ko buracyayi iwanyu tuno kira kiza ko burakeye iwanyu amasaha arakuze mujyaje mu ruhuke mujye kwikorera amakarito
no tubasiga mu Ramadhan nziza Serge ntubibagirwe
ubwo ku bibagirwe
Ramadhan nziza ari
cyane cyane mwakoze cyane
ubwo nyine nikujya ndeka kuri mucere ntahita njya gukomanga aho muri hirya no hino
uzagiza ku ifutari idako ubu ngubu nanjye ngiye kurya idako hanyuma nsibe nyine
Yes, nuko yamba tuwa kumugoroba sa 11 cyangwa 12 zo barigiye.
Ubuhanywa yo kweza ona bino byose bizabyagiza kugira ngo ndi fit cyane nzangira six pack.
Ndagira akazi mwambara yakazi mwambara ko mukira mu gisibo.
Oya ni kanzu nyine.
Kanzu ni gira te mu idindi.
Hari saruni bambara ahubwo cyakikoyi bambara cyo munda. Urashaka nkikwambarire nzaza nkikwambarire next week.
Ndiye gushaka muhajata chindo deshele dezaje njia mbaje kuli mocheri
hagata wano kui hanganisha awa islamu omu rwanda babuji ya hazani ujumbi kanamuriki jisi wanajiraba yori
kato wiko mazalas frade ye mwenye mele dustore za angali rumne sinako ze ijitolo chiza mwenye se obajie kuri jama ijitolo chiza tuza kumizvutaha na reo dustore za shutunga mika za otkira dita huka dushimire abatuganije kuri mugoro wa dushimira abo twavanye abatanze ibitekerezo kuri YouTube mwaganye bihaje sinabo nyumwanye gushyira amaso ari ku mwaganye byinshi cyane tuzakomeza kuwa mbere aida wenda ni kabaje matyango ngiye wari ku mujye muri bagando za radita kuri YouTube no kuri Facebook muze tukomeze tuganire mwakoze cyane mwese ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turakunda kuri radita ukarifeje ndayizeye na ubutaha.